Kawiri kawiri timalengeza izo kuti muzikhala otsimikiza kuti mukukumbukira komwe zikakhalire. Ife tikufuna kuti tuwerenge kuchokera ku Mateyu mutu wa 15 wa Mateyu kuyambira ndime ya 21. Kenako Yesu anachoka kumeneko ndipo anachoka kupita kumalire ya Turo ndi Sidoni. Ndipo taonani mkazi wa ku Kanaani anatulukira kuchokera kumagombe omwewo ndipo anafuwulira kwa iye akuti, mundichitire ine chifundo o Ambuye, inu mwana wa Davide, mwana wanga wamkazi wagwidwa moopsa ndi mgerekezi. Koma sana muyankhe iye mawu amodzi. Ndipo akuphunzira ake anadza ndipo anampempha iye kuti mutumizeni iye apite pakuti akutilirira ife. Koma iye anayankha ndipo anati, ine sindinatumidwe koma kwa nkhosa zotayika za nyumba ya Israeli. Pomwepo iye anadza namkwatira iye nanena, Ambuye ndithandizeni ine. Koma iye anamuyankha anati, sichabwino kutenga mkate wa ana ndi kuponyera iwo kwa agalu. Ndipo iye anati, zoonadi Ambuye, komabe agalu amadya zinyenyetswa zomwe zimagwa kuchokera pa gome la Ambuye. Kenako anati, kenako Yesu anamuyankha ndipo anati kwa iye, o mkazi, chikhulupiriro chako ndi chachikulu, zikhale kwa iwe ngakhale monga ukufunira. Ndipo mwana wake anachiritsidwa kuyambira ola lomwero. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano kwa pemphero. Ndikudabwa usiku uno mitu yathu ndi mitima yoweramitsidwa ngati pangakhale wina wake pano amene akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero. Kodi mungangodzidziwitsa pamene mukukwezera manja anu kwa Mulungu ndikuti, ine ndili ndi chonso Ambuye, ine ndikupemphera kuti ino mundithandize ine, Ambuye akudalitseni ino. Atate athu akumwamba, pamene ife tsopano tikuyandikira ukulu wanu mu dzina la Ambuye Yesu, pakuti anatiuza ife ngati ino mudzawapempha Atate chilichonse mu dzina langa, icho chidzaperekedwa. Ife tikubwera ndi chikhulupiriro chonse chomwe tili nacho, tikukhulupirira kuti inu mutiyankha ife molingana ndi zosowa zathu usiku uno, pakuti zilipo zambiri. Inu mukuona manja ana anu kudutsa mchipinda chimuno pamene iwo akukweza manja awo, ndipo inu nokha mukudziwa chimene chinali pansi pa mtima. Ine ndikupemphera kuti inu muwayankhe iwo Atate usiku uno, ndipo mulole chokhumba chilichonse chimene iwo ali nacho chiperekedwe kwa iwo lero. Ife tikuwapempherera iwo amene ali osapulumutsidwa ndipo sakukudziwani inu ngati mpulumutsi wawo. Ife tikupemphera kuti iwo akulandireni inu usiku uno ndi kumpeza wokwanira mu zonse uyo amene ayenera kukhala naye muola la imfa. Ambiri pano mwina mwaga amene anakulandirani kale ino ndipo sanadzadzidwebe ndi mzimu wanu. Ife tikupemphera kuti usiku uno kuti inu mutsanulire mwa iwo unyinji wa mzimu woyera, kuti iwo akakhoze kukhala ntchito kwa inu mu maola wa otsekera ambiri yakale ya dziko. Achizeni odwala onse ndi osautsika Ambuye, inu mukudziwa chosowa chawo. Ndipo ife tikupemphera kuti kukhalapo kwanu kubwere pakati pathu usiku uno mwa njira yakuti ife tikuzindikireni inu ngati Ambuye wathu wouka. Ndipo pamene msonkhano udzatsekedwa ndipo ife nkumapita ku nyumba zathu, mulole tikakhoze kuyankhulana wina ndi mzake, tikunena monga iwo ankachokera ku Emau tsiku lijali, tikuti kuti mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe njira. Pakuti iwo anapangidwa kuti akudziweni inu mwachizindikiro china chake chimene inu munachichita usanachitike kupachikidwa kwanu. Ndipo inu mutatha kuuka, inu munali Yesu yemweyo mukuchita zinthu zomwezo. Mulole ife tichitirebe umboni mofanana usiku uno mu dzina la Yesu. Ife tikupemphera, amen. Mukhoza kukhala pansi. Ndatenga nthawi yanga yonse usiku wa thawu pamutu wakuti ife tikufuna timuone Yesu, ndipo atatha kufotokoza zachikhalidwe cha misonkhano ndi momwe angavomerezere, monga kawirikawiri mbale Borders amachitira kwa alendo usiku uliwonse kuyambira pano, ndinapita nthawi yanga yonse mpaka 9:30, ndipo sindimakonda kuwadikiriritsa anthu. Mawu pang'ono chabe kuti tidziwane, ndipo kenako mawu a Ambuye amatanthauza nthawi ina iye kuyankhula zimatanthauza kuposa momwe aliyense anganenere mu nthawi ya moyo mawu amodzi okha ochokera kwa iye ine ndikukhumba kuti nditenge monga momwe izo zinakhalira usiku uno mutu ochokera mukuwerenga kwa lemba uku kumene mulungu watipatsa ife pano ngati nkhani yake mulole iye apereke ilo kwa ife ndikufuna nditenge mawu amodzi kulimbikira mawu malingana ndi Webster pa zolemba zina zomwene ndazilemba apa izo zikutanthauza kukhala ndi khama kukhala wolimbikira ndipo ndiko kuti ukufika pa cholinga kukhala wakhama ndipo ndiko kulimbikira munthu wa mibado yonse amene amakhala ndi chikhulupiriro mu zimene iwo akuyesera kuti apindule wakhala ali wolimbikira palibe munthu amene angakhale wolimbikira okhapokha atadziwa kaye zomwe akuyesera kuti akwaniritse ndipo poyamba iwe umayenera kudziwa zomwe ukuyesera kuti uzikwaniritsezo ndipo kenako umakhala ndi chikhulupiriro kuti upeza zomwe ukuyeserazo ndipo zimenezo zimakupangitsa iwe kulimbikira china chake chimene ukudziwa kuti ndi chenicheni chikhulupiriro chimakhazikitsidwa mwanjira imeneyo chikhulupiriro sichimakhazikika panthano chabe ndipo pa china chake chimene chabwino chimene chimangoti pita ukachite izi kapena ukachite izo pamawu a munthu wina koma chikhulupiriro chimatenga malo ake a mpumulo amuyaya pamawu a ambuye pamawu a mulungu amene ali baibulo tsopano ife timakhulupirira baibulo kukhala mawu osalephera a mulungu ife timakhulupirira kuti ilo ndi vumbulutso lonse la yesu khristu akudzulula yekha muchipangano chakale kudzera mwa aneneri mulungu akudzizindikiritsa yekha kudzera mwa mwana wake khristu yesu ndipo mwa iye munali chidzalo cha umulungu mthupi iye anapachikidwa chifukwa cha machimo athu anafa anayikidwa mʼmanda anauka tsiku lachitatu anakwera kumwamba ndipo wabwerera kuno kachiwiri mu dzina la maonekedwe ya mzimu woyera mulungu akukhala nthawi ina mulungu pamwamba pathu mwa khristu mulungu nafe tsopano mulungu mwa ife ndi mulungu akugwira ntchito njira yake yobwererera mwa munthu kuti azidzapembedza kuti azidzapembedzedwa kupyerera mwa munthu nthumwi ya mulungu mulungu samachita kalikonse kunja kwa munthu kukhala kothandizira wake mthandizi wake ndipo tsopano munthu amene wakhala ndi chikhulupiriro mwa mulungu wakhala ali wakhama kwambiri pa zimene iwo akuyesetsa kuti achite ndipo timamutenga munthu wakayendedwe konse ka moyo mwachitsanzo George Washington kuno ku Valley Forge atatha kupemphera usiku wonse muchipale mpaka mchiuno mwake anali atanyowa kwambiri mchiuno mwake ndipo mtsinjewo unali wodzaza ndi ayisi koma iye anagwira masomphenya ochokera kwa mulungu iye anagwira chikhulupiriro kuti mulungu akanati adzamupatse iye chigonjetso ndipo a mtsinje unali sindikanakhoza kukhala ndi ayisi wochuluka amenemo chonchobe woposa magawo awiri mwa atatu a nkhondo ake analibe ngakhale nsapato kumapazi awo mapazi awo anali atakulungidwa musanza atayima muchisanu chimenecho komabe iye anamverera mu mtima mwake kuti mulungu anali atamupatsa iye chigonjetso iye anali atapemphera moboleza dziko lotsatira ife tikudziwa zipulopulo zitatu za mfuti zinadutsa malaya ake osamukhudza iye ndipo mtsinje sukanakhoza kumuletsa iye ngakhale nso chipulopulo cha mfuti sichikanakhoza kumuletsa iye iye anali wakhama chifukwa iye anali atapemphera moboleza ndipo anali nacho chikhulupiriro mu chimene iye anali kuchita mwa mmodzi yemwe anali kumutsogolera iye ameneyo anali mulungu palibe chimene chingamulepheretse munthu pamene iye iye amakhala wolimbikira pamene wadziwa chimene akuchita ndipo amakhala ndi chikhulupiriro mu zimene iye akuyesetsa kuti akwaniritse imodzi ya nkhani zakale kwambiri mu baibulo imodzi ya izo inali ya nowa nowa sanangokhala munthu wina wosiyana iye anali munthu wamba mwina mwake mlimi ndipo dziko linali la uthakati monga momwe lili lero lodzaza ndi sayansi ndi anthu otchuka iwo anali atatumphuka kuchokera kwa ana a kaini ana seti anali zibusa odzichepetsa alimi koma ana a kaini anali anthu anzeru omanga ndi oyambitsa ndi asayansi anzeru kwenikweni achipembedzo chenicheni ndipo iwo anali nawo maonekedwe awo awo mulungu Kuma anari kugana monga mwezi kumakarira lero mpamvu ya Mulungu. Ndiwono wapo kala muntoru nga mapa masoba Mulungu. Sigulina Mulungu anagomana naye iye kutengo. Ndibana yankula naye iye. Ndibana muza iye kudama ngechombo. Chifuga ya anari woti aononga dziko ndi madzi. Sobano izo zinali mantiradi izo tutana ndimi yeso yonse ya sayansi ya tsiku limenelo. Mwaona. Iyo inali isa na vumbebo, pamenebo, munali beji nyonto mumlengalenga. Ndipo Mulungu anali atalitirira dziko lapansi kudzera mu ulimi wotirira, chokwera kudutsa pa dziko lapansi ndi akasupe, ndipo kunalibeko madzi ochitira zimenezo, munalibe madzi mumlengalenga. Sayansi mu tsiku limenelo mwina inali yokhoza kwambiri, iwo anapindula kwambiri nthawi imeneyo kuposa iwo akukhoza kuzifotokoza lero. Iwo ankamanga mapiramidi mu Egupto, ma Sphinxes, iwo sangakhoze konse kumanga zimenezo leronso. Miyala imeneyo kukwera chomwecho mumlengalenga, ife tilibe chinthu choyikira izo mwamba umo, kapena tilibe mphamvu yoti nyamulire izo. Koma mwanjira ina, iwo amatha kukwaniritsa zimenezo masiku a Enoki ndi Nowa. Chigumula chisana chitike. Ndipo mwina mwake iwo ankaombera mwezi, ndipo mwina anali nawo akasidi ndi zina zotero. Ife siri kudziwa. Koma Yesu anati, monga mene izo zinali masiku a Nowa. Chitukuko cha chikulu cha nzeru monga chinali nthawi imeneyo. Chomwe chonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Ndipo tsopano mwina iwo mukafukufuku wawo wa sayansi iwo iwo anapeza china chake kumeneko chimene akanatha kupanga utoto kumene kungakhalepo mpaka lero utoto wa mtundu wina kumene sumatuwa. Ndipo iwo amakhoza kuwumitsa thupi kuwumitsa ntembo umwe ungamuoneke mwachibadwa ndithu kumaberero pambuyo pa zaka 4 iwo akuonekabe mwachibadwa. Ife sitingakhoze kuchita zimenezo ngati titafuna kutero. Ife tilibe kanthu kochitira izo. Tinataya lusolo, lusolo chuluka lalikulu limene iwo anali nalo. Mosakayika iwo anali ndi zida zotsimikizira kuti mumlengalenga munalibe madzi. Ndipo munthu uyu akubwera pamenepo motsutsana ndi sayansi. Ndipo akudzanena kuti kudzatuluka madzi kuchokera m'miyamba. Tsopano sayansi ikhoza kutenga chida ndi kuchombera mwamba mumlengalenga ndi kuti tayang'anani apa Nowa, tawerenga chida ichi. Izo zimapereka pa choyezera ichi apa, kaya muli madzi aliwonse mwamba umo, kapena ayi, ndipo kulibe kwa aliwonse. Tsopano iwe ukuti alipo mwambamo, ndipo komabe kafukufuku wa sayansi akusonyeza kuti iwo kulibeko. Izo sizinamuletse Nowa, anali wakhama. Yankadziwa kuti Mulungu anati idzavumba mvula, ndipo Mulungu anali wokhoza kuyika mvula mwambamo ngati iye ananena chomwecho. Iye akanayipanga iyo kaya inalipo iliyonse kumeneko kapena ayi. Chotero iye anali wakhama atawadziwa mawu a Ambuye. Ndipo pamene munthu awadziwa mawu ndi chifuniro cha Mulungu, iwe umadzakhala wakhama. Iwe umadzakhala wolimbikira. Zilibe kanthu zomwe sayansi kunena chabwino iwo sangakhoze kuchita izi, iwo sangakhoze kuchita zimenezo. Iwe ukudziwa izo muli monse. Iwe wagwira china chake, ndipo china chake chimenecho chakugwira iwe. Iwe ukuzungulira nacho limodzi. Iwe pali china chake cha icho chimene iwe sungakhoze kuchifotokoza icho. Zilibe kanthu momwe zikuonekera mwa sayansi kukhala zabodza, komabe pali china chake menemo chimene chimakuwuza iwe kuti ndi Mulungu. Ndipo palibe chimene chiti chidzayimitse icho. Chotero ife tikupeza kuti Nowa ankapitilira kumakhoma chombo. Panalibe kanthu kuti umboni wa sayansi unali wochuluka bwanji. Sizinali chomwecho. Ndipo kunalibeko mvula. Ndipo anakhupirira izo muli monse chifukwa iye anali atamva mawu a Ambuye. Ndipo apo ndi pamene chikhulupiriro chimakhazikika mwa ulemu, pakuti atero Ambuye. Mose munthu wina wankulu wanzeru yemwe analeredwa wobalwira mdziko chifukwa chakupindula kwina kwake kwa Mulungu. Ndipo anayesetsa kukwaniritsa cholinga ichi ndi zochita zake za sayansi. Ife timaphunzitsidwa ndi kuzidwa ndi mbiri yakale kuti anali mtsogoleri wopambana wa nkhondo. Ndipo njira yake yokhayo yochitira chilichonse inali kupha. Iye anali wanzeru kwambiri mwakuti amakhoza kuwaphunzitsa Igupto anzeru mu nzeru zake zonsezo ndi zonse zimene iye ankazidziwa. umabe ya analepera analepera mwambetsa chisoni kuti akwaniritse zimene Mulungu ankafuna kuti yachite ndipo pakupeza kulepera kwake pakumupha mu Egupto ndi kumubisa iye mchenga ndi kumvetsera chidzudzulo kuchokera kwa mbale wake kapena funso kodi kuti paimfe monga unamuphera mu Egupto uja chifukwa cha ichi Mose anathamangira mchipululu mneneri wothawa zitatha zaka 40 ali mu chipululu zimene Mulungu anali akumuchotsa maphunziro kumuchotsa zinthu za mdziko kupita naye ku malingaliro a Mulungu kumulanda digiri yake yonse ya udokotala ndi chilichonse kutali ndi iye kufikira kuti iye adzakhoze kugwira ntchito mu mtima mwake pamene iye anali atakonzeka ndi zida tsiku lina pamene iye anali kuweta nkhosa kuseri kwa chipululu njira yakale yodziwika iye anawupeza mtengo wokuyaka moto Mose pokhala wa sayansi iye sanawufikire konse iwo mwanjira ya sayansi ngati inu mungazindikire ngati iye akanakhala kuti anali wa sayansi iye akanati tsopano nditenga ena amasamba antengowo ndipo ndiwatengera iwo kulabotale ndikukapeza chimene iwo anapoperapo chifukwa chimene iwo amayaka ndipo sapsa ngati akanachita zimenezo ndiye kuti anali asanakonzekebe koma chimene iye anachita iye anachiyandikira icho ndipo anavula nsapato zake anagwada pa maondo ake ndipo anayamba kuyankhula kwa icho chifukwa iye ankadziwa kuti icho chinali cha uzimu kuchokera kumeneko kunadza mawu a Ambuye akuti ndamva kubuwula kwa anthu anga ndipo ndakumbukira mawu anga ine ndikukutuma iwe kuti ukawawombole iwo tsopano nthawi zina munjira ya ntchito Mulungu amamuyitana munthu wake kuti akachite zinthu zimene ndi zopusa mwanthiradi ku malingaliro achithupi iye amawapangitsa iwo kuchita chinthu chomwe chimasanduka choseketsa mwachitsanzo bwanji ngati Mose akanalephera monga mnyamata wa zaka 40 msilikali ndi mpando wachifumu phazi lake pamenepo ndi ankhondo onse a Egupto ali pansi pa ulamuliro wake ndipo kuti alephere kuchita zimenezo ndipo apa iye akupita ku Egupto mmawa wotsatira atatha kukumana ndi ngelo uyu mchitsamba wopanda kanthu mdzanja lake kumandodo yakale yokhota ya mchipululu ali ndi mkazi wake atakhala pabulu ndi Geshomu pantchafu yake ndevu zoyera zikulendewera pansi mchiuno mwake mwina mwake anali ndi zaka 80 zakubadwa mutu wake wadazi wukuwala kudzuwa ndi ndodo mdzanja lake maso ake akuyang'ana mu mlengalenga ndipo akumwedulira pa milomo yake wina wake ayenera kuti anati Mose ukupita kuti anati ine ndikutsikira ku Egupto kukalanda pamene iye sanakhoze kuchita zimenezo ali ndi ankhondo akachita bwanji zimenezo ndi ndodo yokhota o bambo mwasokonezeka mmaganizo ndinu mwazungulira mutu kunali kuwukira kwa munthu mmodzi koma chinthu chake chinali iye anachita izo chifukwa chakuti anali mawu a Ambuye ndipo Mose anali wotsimikiza zinalibe kanthu zomwe zotsutsa zinali Mulungu anali ndi iye ndipo iye ndi woyenera kwambiri kuposa zotsutsa zonse ngati amuna ndi akazi akanangoganiza zimenezo siku uno kuti mawu a Ambuye ali choonadi palibenso china umuyaya wonse umadalira pa mawu palibe mawu amodzi Yesu anati adzalephera miyamba ndi dziko lapansi zidzatero koma iwo sadzatero Mose anapita kumeneko ndipo anali wakhama kwambiri pamene anaponyera pansi ndodo yake ndipo inasanduka njoka kenako iye anapeza wotsanzira izo zikadali panjirabe ya Mulungu wina wake kuyesetsa kuti atsanzire china chake ndipo tsanzira anabwera kudzapanga chionetsero pa icho anadzaponyera pansi ndodo zawo Mose ankadziwa yemwe iye anayankhula naye iye ankadziwa yemwe iye anamukhulupirira ndipo anali wokakamizika kuti iye anali wokhoza kusunga chimene anachipereka kwa iye motsutsana ndi olalo Mose anayima nji kenako njoka ya Mose inadzameza njoka za matsengawo ndipo ife timaphunzitsidwa kuti chinthu chomwe chomwecho chidzabwereza kachiwiri mwina mwake osati mwanjira yomweyo koma izo zidzabwerezanso kachiwiri masiku otsiriza pakuti monga yane ndi yambure anamutsutsa Mose kotero iwo adzakaniza choonadi Mose anali wakhama pakuti iye anali nako kupindula ndi pakuti atero Ambuye kumbuyo kwake ine ndidzakhala nawe Davide atayima pamaso pa Sauli tsiku lina ndipo iye anamva Goliati akutulukira pamwamba pa phiri chimpona chachikulu chimene chinali ndi zala za mainchesi 14 ndi mkondo waukulu mzanja lake usinku wa singano yolukira nsalu mwina mwake mapazi 20 kapena sati mkondo waukulu kumapeto kwake kapena nsonga mkuwa tango ganizani zomwe mutu wa munthu yokanakhala icho chikanakhala kukula kwa bafa ndi chisoti chachikulu chokandapala mainchesi awiri pamwamba pake ndi mkuwa zonse zidaphimbidwa ndipo anali kutsutsa magulu ankhondo a Mulungu ndipo anazinena izo pamaso pa Davide ndipo Davide anali munthu wang'ono wofiira kamunthu kakang'ono mwina mwake wamapewa akugwa Baibulo linati iye anali wofiira kamunthu kakang'ono analibe maphunziro ayi mukumenyana ndi mikondo ndi zinthu koma iye anali akuweta nkhosa kuseri kwa chipululu ndipo mkango unabwera ndipo unadzatenga m'modzi wa ana ankhosa ake ndipo anatsatira iye ndipo anakamupha iye ndi legeni ife tikuchipeza chimbalangondo chinatero chinayesera chinthu chomwecho ndipo Davide anachigonjetsa icho ndipo kenako Davide anati kodi inu mungoyimirira ndi kulola mfilisiti wosadulidwa ameneyo azinyoza nkhondo a Mulungu wamoyo iye anawachititsa manyaza abale ake amene iwo ankati iye ndi wopusa iye anali atatulukira kuti adzaonerere nkhondoyo chikhalirenicho panali china chake mwa Davide chimene iye ankachidziwa kuti iye anali woposa mgonjetsi chotero iye anati ngati inu mukuopa kulimbana naye iye ine ndipita ndikamenyane naye iye Sauli akubwera kwa wamkulu wa nkhondo Sauli ndipo anadzayika zida zake pa iye ndipo izo sizimamukwana iye iye anapeza kuti chovala chake chachipembedzo sichinamukwane munthu wa Mulungu ndipo chinthucho sichinatero iye sanadziwe choti achite izi sindinatsimikizirepo izi ine sindikudziwa kanthu za izi bachalovu ati ndi zina zotero chichotsenipo chinthucho pa ine ndipo mundilole ine ndipite mwanjira imene Mulungu anandipatsira ine chiwombolo mundilole ndipite ndilegeni bwanji wanati iye ndi wankhondo kuyambira ubwana wake ndipo sindiwe kanthu koma nyamata iye anati ndine woposa wofanana naye ndiloleni ine ndipite ndipo zinalibe kanthu momwe chimphonacho chinkaonekera chachikulu komanso momwe chinkaonekera kuti sichinali chenicheni Davide anachita khama kuti mfilisiti wosadulidwa uja sanyoza ankhondo a Mulungu wamoyo amene iye ankawayimirira ngati ife tikadakhala ndi a Davide wochuluka mwa ankhondo awa ngati tikadakhala ndi amuna wochulukirapo omwe akanayima ndi kukhala akhama kulimbikira mu chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera Samsoni munthu wina wolimbikira kwambiri iye anabadwa kubadwa kwa naziri naziri amatanthauza kupatulidwira kumawu ndi chinthu chabwino bwanji chimene chikanakhala usiku uno ngati akhristu onse akanakhala naziri kwa Ambuye olekanitsirira osati kuli zikhulupiriro koma kwa mawu khristu ndiye mawu amenewo olekanitsirira ku mawu iye anali ndi mangongo 7 ya tsitsi lomwe linkalendewera kumsana kwake chimene chinali chizindikiro chakuti anali olekanitsidwa ndiyeno tsiku lina iye anakumana panja mzigwa wopanda kalikonse mdzanja lake kuti amenyere nako ndi afilisiti 1000 afilisiti amenewo anali anthu ngati khoma la mkuwa zisoti zazikulu zolemera pamitu pawo zida zazikulu patsogolo pawo ndi zishango zomangira ndi zina zotero pa kuti azizembera chipolopolo chilichonse mwina mwake chisoti chokhala ndi mchinchi wake inchesi pamitu yawo Samsoni analibe kalikonse koma ankaonabe kuti lonjezo limene Mulungu anamulonjeza iye linali likadali pamutu pake iye amakhozabe kumverera kudzoza mwakuyankhula kwina iye ankadziwa kuti Mulungu anali ndi iye pakuti iye ankawamverera mangongo amenewo akulendewera pansi pamapewa ake iye anagwira chimene chinali mwake akanakhoza kuchipeza ndipo icho chinali fupa la chibwano cha bulu ndipo iye anayima ndi chimenecho mdzanja lake ndipo anachita khama kuti chisakhale fupa la nsagwada kapena mkono wake womwe koma idzakhale mphamvu ya Ambuye ndipo mphamvu ya Ambuye inabwera pa iye ndipo iye anakantha ndi fupa la nsagwada limenero afilisiti 1000 kodi anachita motani zimenezo fupa limenero lolimba lonyowa mchipululu la chibwano mukhoza kulimenyetsa ilo pa thanthwe ilo likhoza kuwuluka mzidutswa ndipo pa zisoti zimene zinali pa afilisiti aja zimene zinkalendewera pansi ndi masamba akuluakulu atamamatira mbali pamenezo zinkapita kudutsa pamapewa kukhuthala kwa inthi ndi mkuwa iye anayima ndi fupa la chibwano ichi ndipo anagwetsera pansi chikwi iwo amati mzimu wa ambuye unadza pa iye iye anali wakhama tsiku lina mkango unamuthamangira iye ndipo analibe kalikonse mʼdzanja lake koma mzimu wa ambuye unadza pa iye ndi mangongo ake atapachikidwa pa phewa lake anaung'amba mkangowo ndi manja ake iye anali wakhama kwambiri chifukwa iye ankadziwa kuti lonjezo la mulungu linali ndi iye iye anali wokhoza kukwaniritsa chilichonse pakuti lonjezo la mulungu linali ndi iye kuti awombole yohane anali wotsimikiza kwambiri yohane mʼbatizi pamene iye anabadwa iye ankadziwa kuti iye anali woti adzakhale ameneyo atakula mokwanira kuti akumvetsetsa pafupifupi usinkhu wa zaka 9 abambo ake anali wansembe kawirikawiri iwo amatsatira mzere wa bambo koma sanapite ku masukulu ndi maseminare chifukwa ankadziwa kuti ntchito yake inali yofunikira kwambiri iye anali woti adzamulengeze mesiya ife tikudziwa kuti ngelo anali atanena chomwecho iye ankadziwa kuti iye anayimiridwa mulemba liwu la wina wofula mchipululu kudzakonza njira ya ambuye iye ankadziwanso kuti malaki zaka 400 zisanachitike anali atanena kuti taonani ndidzatuma wanthenga wanga patsogolo pa nkhope yanga atatha kukhala mchipululu kumene iye analandira maphunziro ake kuchokera kwa mulungu osati kuchokera ku seminari ina ya za umulungu monga kunachokera abambo ake koma anali ndi ntchito yofunikira kwambiri iye anali woti adzamulengeze mesiya ndipo ankayenera kuti adzadziwe mtundu wa chizindikiro chimene chiti chizidzamutsatira mesiya ndiye iye anazindikira tsiku lina iye anali atayima akulalikira kwa anthu iye anati pali mmodzi wayima pakati panu tsopano yemwe inu simukumudziwa yemwe nsapato zake sindili woyenera kuzimasula iye adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto anali wotsimikiza za udindo wake anali wotsimikiza za utumiki wake mpaka iye anati iye wayima pano pena pake tsopano pakati panu iye samachita mantha kunena izo pamaso pa afilisiti ndi asaduki ndi asilikali ndi china chilichonse chimene chinali ena iwo anali atamuyembekezera iye kwa zaka zikwi koma iye anati iye wayima pakati panu palibe amene akanatha kumulanda izo anali wakhama iye anali wolimbikira pamaso pa onsewo inde mkazi wang'ono wa chigiriki uyu mosakayika anali atamva za iye anamva za yesu chitsitsimutso chachikulucho mneneri wa chinyamata akufika ku galileya wochokera ku nazareti ndipo anali akusonyeza zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa iye anamva za iye ndipo chikhulupiriro chimadza pakumva mkazi uyu wa chisirofonika pokhala mgiriki chikhulupiriro chimapeza magwero omwe ena samaona pamene iye anamva iye anakhulupirira iye mwina mwake anamva kuti mtsikana wa oyandikana nawo anachiritsidwa ku khunyu chimene mwanayo anali nayo ndipo ayenera kuti anamva za khunyu ili kuti lachiritsidwa chotero mwana wake wamkazi anafunikira kuchiritsidwa ndipo anamva kuti yesu akanatha kuchita zimenezo pakuti iye anali mawu a mulungu atasandulika thupi yohane woyera 1 pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhazikika pakati pathu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye anali pamenepo kuti adzawulule malonjezo a mulungu a tsiku lake iye ali pano siku uno kuti adzatsimikizire ndi kudzawulula lonjezo lililonse limene mulungu anapanga kwa mbado uno iye ali pano kuti adzachite zimenezo iye analipo masiku a aneneri iye analipo mwa mose iye analipo mwa davide iye analipo mwa eliya iye analipo mwa ena onsewo kuti adzawulule lonjezo la mulungu la mbado umenewo mulungu anawayika mawu ake kwa mbado uliwonse ndipo iye amatumiza mneneri ndipo mawu amapita kwa mneneri ndipo amadzawongola izo ndipo ndicho chimodzimodzi chimene iye wachita kudutsa mibado yonse ndipo iye ndi mulungu ndipo samasinthayi yesu khristu ndi mneneri uja usiku uno yemwe wayima pakati pathu iye ndi iyeyo pano mmaonekedwe ya mzimu woyera amene amadziwa chilichonse ndipo akhoza kuwulula chilichonse chimene iye akukhumba kuti achichite. Haana kukhulupirira izi. Mose labadira kanthu kuti anthu sana kukhulupirire izo. Chikhulupiriro chimapeza gwero lomwe anthu ena sadziwa kalikonse kake. Pamene munthu akhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, iye amagwira china chake chimene iye sangakhoze kuchifotokoza icho. Ndi china chake chimene iye wachigwira, iye sangakhoze kuchikankha, kapena kuchifoshola icho, kapena kuchikoka icho. Izo zimatengera iye. Ndiyo njira yake ya chikhulupiriro. Pamene munthu akhala kwenikweni ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, amapeza gwero limenero limene ena samaliona. Mawu ake ndi lupanga. Baibulo linanena chomwecho. Mukufuna kufotokozera kwa izo ndi Ahebri 4:12. Pakuti ndinalemba mutuwo. Baibulo linati, mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Lupanga ili liyenera kugwiridwa ndi dzanja la chikhulupiriro. Dzanja la za theology silingachite izo. Izo ziyenera kutengera dzanja la chikhulupiriro kuphunzitsidwira mu zinthu za uzimu zimene zimamudziwa Mulungu. Apanso mwina monga ine ndinganene izi. Kodi mumakhulupirira bwanji kuti Yesu ankayang'ana pa omvetsera ndi kumazindikira maganizo awo chifukwa iye anali mawu? Tiyeni tibwereze mawu ena onse apa. Akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Wozindikira maganizo ndi zolinga za mu mtima. Iye anali mawu, ndi chifukwa chake iye ankakhoza kuzindikira malingaliro amene anali mu mtima mwawo. Usiku wathawi monga ife tinatenga, monga izo zinali masiku a Sodomu, ndinaonetsa munthu uja adayima pamenepo akudya nyama ya ng'ombe, akumwa mkaka wa ng'ombe, akudya mafuta ndi mkate. Atayima pamenepo akudya atavala zovala monga inu ndi ine, atatembenuzira msana wake ku hema, ndipo anazindikira chimene Sara anali kulingalira mu hemamo. Nzosa dabwitsa Abrahamu anamuchaiye Elohimu, wokwanira mu zonseyo, amene amakhala poyekha Elohimu. Yesu anati monga izo zinali masiku a Sodomu, chomwechonso izo zidzakhala pakubweranso kwa mwana wa munthu. Izo zidzakhala chinthu chomwecho masiku. Kodi munazindikira Sodomu uko? Izo zimanenedwa mu Luka 17:15. Izo zimanenedwa kuti pamene masiku a Sodomu, chomwechonso izo zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu, pamene mwana wa munthu adzaululidwa. Masiku amene mwana wa munthu akululidwa monga iye anali ku Sodomu, chinthu chomwecho chidzakhala chikuchitika. Ife tikupeza kuti moto wakonzeka, mafuko akonzeka, halalika pita ku malo awo, ndipo mphatso iliyonse yakhala mudongosolo. Nzosadabwitsa ife tiyenera kukhala akhama. Nzosadabwitsa ife tiyenera kukhala olimbikira. Tili ndi cholinga choti tichikwaniritse kwa Mulungu, ndicho kumuyitana atuluke mkwatibwi wa Yesu Khristu, kuchokera ku zilembedzo zonse, kuchokera kwa anthu onse, anthu olekanitsidwa a Mulungu. Mgiriki uyu anali atamva mawu awa, yankawakhulupirira iwo. Iye anali ndi zopinga zambiri, koma chikhulupiriro chake chinalibe chilichonse. Chikhulupiriro sichimadziwa cholepheretsa, chikhulupiriro chake chinalibe cholepheretsa. Iye anali nacho, koma chikhulupiriro chake chinalibe. Inu mukhoza kukhala nazo zolepheretsa, koma ngati muli ndi chikhulupiriro, icho sichimadziwa kugonjetsedwa. Chimakhala chotsimikiza. Tiyeni tione zina mwa zolepheretsa zake. Wampindi chabe. Ena iwo mwina anati uzikumbukira kuti ndiwe wantundu wina. Iwe ndiwe Ngiriki, fuko la Surofonika. Iye ndi Myuda. Mwakuyankhula bwina, lero munganene kuti chipembedzo chanu chilibe chisisimutso ichi. Izo sizikupanga kusiyana kulikonse. Chipembedzo chanu kaya icho chilipo kapena ayi. Mkazi ameneyo sana samare kuti chinali chipembedzo cha ndani. Iye anali munthu wokhalapo olengedwa ndi Mulungu, ndipo iye anali nacho chosowa, ndipo iye anali nacho chikhulupiriro, ndipo iye akanakachipeza icho. Kaya chipembedzo chake chinali chikugwirizana kapena ayi, sizinamupangitse iye kusintha. Iye anauyambapo, ayenera kuti anali ndi wotsutsa wina yemwe mwina anakumana naye pa nzerewo, ndipo anati bwanji masiku a zozizwitsa anapita. Ife sili kumakhalanso ndi zozizwitsa pano. Ameneyo akanakhoza kukhala Myuda, iye atalowa mkati, iye uko mdziko ili kumene Yesu anali, kutsidya kwa Galileya. Masiku a zozizwitsa anapita, kulibeko chinthu choterocho. Kumabe iye anachita khama, iye anali wolimbikira. Chochi inga jachidembezo, siki na muletse iye. Ngakare nswari yense wa iwa amene anka kubirira, kuti masiku azo zizu itzana pita. Yanka dziwa mosiana, chintu joya mbirira, iye anali ndi jina chake mkati mwake, chimene china muza iye kuti iye alandira, chimene iye anachipe mpacho. Oh, antu siku uno, ngati inu munga koze kuzisunga izo muntima mwanu, kuti mulungu alibanu kuti akupatseni inu chokumba cha mtima wanu. Ngati inu munga kwaniritse zofuna zake, palibe chimene chidzaime pakhoza kukhala kuti panali gulu la gazi linabwera kwa iye ndipo anati taonani mulongo Lidiya kapena chilichonse chimene dzina lake linali kodi wamva kuti mwamuna wako akusiya ukapanga izi sindikukayika koma kuti iye ankamukonda mwamuna wakeyo koma iye sakanakhoza kutemberera kapena kudalitsa icho chimene chinali mwa iye china chake chinali chikunena mwana wake wankaza anali kufa ndi kunyu ndipo anayenera kupita kwa Yesu ndipo pamene iye anakafika kumeneko jina chake chinali choti chichitika mwamuna kapena wopanda mwamuna iye na iwo mwina ananena kuti chabwino mutani naye mwana wosautsikayu ngati izo zidalephereka koma iye ankadziwa kuti izo sizikanati zilephere china chake chinali mwa iye chimene chinamuuza iye kuti sizingalephereke ngati iye anali konse mulungu iye akanali mulungu panobe izo sizingalephereke chotero iye anakhalabe olimbikira Yeye na iwe ayenera kuti anati bwalo limene iwe ulimo mkululo akakuseka iwe kuseka kapena kusaseka sizinamupangitse kusintha ayi china chake chinali mkati mwake iye anali wolimbikirabe yeye na iwe akanati mudzachotsedwa mu mpingo wanu kuchotsedwa kapena kusachotsedwa iye anali pa njira yake china chake chikumugokera iye kwa Yesu panalibe chilichonse chimene chikanayima pa njira yake panalibe zomulepheretsa iye anali wolimbikira palibe chimene chinayima pa njira yake potsiriza iye anakafika kumene iye anali anthu ambiri amaganiza chifukwa chakuti iwe wafika kumene iye ali zonse zatheka kukonkulakwitsa iye akhoza kubwera muno mchipinda chino siku uno ndikudzionetsera yekha wamoyo zitatha zaka ziwiri ziwiri mwa zinthu zimene iye analonjeza kuti akanadzachita mu tsiku lino iye anazichita usiku wathawu iye amazichita usiku uliwonse iye amazichita kulikonseko iye amatsimikizira kuti iye akadali wamoyo ndipo inu mukhoza kukhala mukukhalapo kwake koma izo sindizo ayi bwana nthawi zina mumakumana ndi zovuta mukabwera mukukhalapo kwake iye anatero pamene iye anafika ndiye Yesu anati iye anali sanatumizidwe kwa mtundu wake mmodzi yemweyo amene iye anabwera akumukhulupirira anamukana iye ili ndi phunziro mmodzi yemweyo uyo iye anali atadutsa zipata zonsezi zachisoni ndi zokhumudwitsa ndi chilichonse kuti akafike kumeneko mwachina chake chikututuma mkati mwa iye chikumuza iye kuti apite amene anakafika kumeneko kwa iye iye anamukana iye mosabisa ndipo pambali pa zimenezo iye anati mtundu wake sunali kanthu koma gulu la galu sikoyenera kwa ine kuti nditenge mkate wa ana ndikudyetsa iwo kwa inu agalu bwanji ngati iye akanati awatchule achipentekoste agalu mayi sindikudziwa zomwe zikana zachitika bwanji ngati iye akanati amethodist ya galu abaptist ya galu lingaliro langa abwerera ndikukawawuza abusa kuti amalondola panalibe kanthu kwa munthu uyu koma ngati iwe unagwira ndipo china chake chinakugwira iwe izo zidzakhala zosinthika ine sindinatumizidwe kwa inu mtundu wa galu sikoyenera kuti ine nditenge mkate wa ana ndikukupatsani ine sindinatumizidwe kwa inu chitsitsimutso chanu si ichi kampani yanu sikuthandizira izi ndipo ine sindinatumizidwe kwa inu ndipo sikoyenera kwa ine kuti nditengere nthawi yanga pa inu pamene inu simuli kanthu koma galu ndipo nchifukwa chiyani kuti nditayere nthawi yanga pa inu chimenecho chikanakhala chokhumudwitsa chotani nanga wankazi amene analibe chikhulupiriro amene sanali atatsimikiza oh ngati mpingo kanakhoza kokha kuziona zimenezo komabe iye anagwiritsitsa yesu anali achomera cha nyumba chimene chimayenera kupembedzedwa chimodzi cha izi zimene umayenera kuchita kuzipopera paliponse inu mukudziwa ndi kuletsa nsikidzi kwa izo chiomera chabwino cha thanzi simumasowa kuti muzichipopera chiomera chabwino cha thanzi kachirombo sikangafike kwa icho chimakhala chodzaza thanzi ndipo chikhulupiriro chabwino chobadwa kachiwiri mwa mulungu chikhulupiriro chenicheni cha mzimu woyera palibe chimene chidikidzakane icho icho sichingachite zimenezo icho chimakhala chakhama icho chikupita kucholinga chimene mulungu analonjeza kwa icho palibe chomwe chidikidzakane icho icho chikupita muli monse inde iye sanali wa hybrid lero zonse zomwe tili nazo ndi hybrid inu mukambeza chimanga cha hybrid ine ndimachiona icho uko pazi kwangwani kuno icho sichabwino icho chikupa anthu yanganani pa Reader's Digest anati ngati akazi apitirize kumadya chiti chidzachitike ndi chiyani iwo samadzakhalanso ndi ana awo muzaka 20 kuchokera pano iwo samadzakhozanso kubereka ana awo iyo ikuphwasula izo mpaka khansa yatenga malo oh chilichonse chinthu chonsecho chadyedwa ndi mphutsi kusakhazikika kumeneko kwagwetsera za sayansi pakusinthikako pansi yesu anati mulungu anati pachiyambi mulole mbewu iliyonse ibale mwa mtundu wake inu mutenge chimanga cha hybrid ndipo muchipange hybrid icho ndi kuchibzala icho mudzabzale mbewu yomweyo chaka chamawa inu simudzapeza kalikonse inu mudzakhala ndi mbewu yooneka bwinoko koma mulibe kalikonse iwo apanga hybrid chilichonse mdzikoli inu mumutenge bulu ndi kapena mutenge a jaki ndi kumupangitsa hybrid kwa kavalo inu mudzakhala ndi bulu koma bulu ameneyo sadzakhoza kudzibalanso yekha iye ndi chinthu cha umbuli kwambiri pa dziko lapansi ine ndawayendetsapo iwo moyo wanga wonse kuno inu mudza iye adzadikirira mpaka miniti yotsiriza yakufa kuti akukankheni inu iye samadziwa kanthu inu simungamuphunzitse iye kalikonse mukayankhula naye iye yamangokhala monga wochuluka awotchedwa khristu omwe amakhala ndi makhutu atayimirira hoho iyo samatero nkomwe kulira ndipo samadziwa zomwe akulirazo masiku azozizwitsa anapita kulibeko chinthu chotero chonga machiritso koma inu mutenge ubwino iye samadziwa komwe anachokerako iye sakudziwa kuti abambo kapena amayi ndi ndani koma kavalo weniweni amadziwa yemwe anali abambo ake omwe amayi ake anali omwe agogo ake anali agogo amuna agogo 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 njira yonse kubwerera mbuyo yamadziwa kumene iye anachokerako chomwechonso mkhristu weniweni wobadwa kachiwiri amadziwa kumene iye anachokerako chiyambi chake sichinali ndi John Wesley Luther kapena wina wakenso izo zinayambira pa tsiku la Pentekoste pamene mulungu mwini wake ana bwera pakati pa anthu ake ndipo iye ndi mawu akuonetseredwa inu mukhoza kumuuza iye mawu ndipo iye adzanena kuti ameni inayo adzati ine sindikudziwa za zimenezo mukumuona bulu ameneyo hybrid mwaona iye samadziwa kumene iye akupita iye samadziwa kumene anachokerako iye ali maonekedwe oyipa mkazi ameneyo sanali wamtundu umenewo iye sanali chomera cha hybrid yanali atagwira china chake inu simumasowa kuti mumupembedzere iye ndi kumukopera iye ndi kuti tsopano wokondedwa chonde tsopano ndilole ndikupemphe iwe iwe uyenera kutsikira kuno ayi bwana panalibepo chilichonse kuyesera kumulepheretsa iye khristu weniweni amamenyera malo ake yamayenera kuti ayime yekha iyeyo ndi mulungu ndipo iye amamenyera inchi iliyonse yamalowo chotero inu simumasowa kuti muchite kuwapembedzera iwo pamenepo ndilo lomwe lili vuto ndi mpingo wa chipentekoste lero ife tili nawo makanda a chipentekoste omwe angowazidwa kumene ndi kufayiridwa ichi ndi icho ndi chinacho mpaka zathera kukhala gulu la ma hybrid chimene tikuchisowa lero ndi kuyeretsa nyumba kuchokera paguwa mpaka kwa woyang'anira nyumba ndikuyambiranso ndikupeza chikhulupiriro chenicheni chobadwira mwa anthu eya ayi iye sanali wa hybrid monga wotchedwa mbewu ya wokhulupirira ali lero kuti iye anachita chiyani iye anavomereza kuti iye anali kulondola mawu ndipo chikhulupiriro nthawi zonse chimavomereza kuti mawu ndi olondola amen ngati chikhulupiriro chanu sichivomereza mawu aliwonse amawa mulungu ndi ameni pali china chake cholakwika ndi chokuchitikirani chanucho baibulo linati yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati izo sizikunena ameni kwa zimenezo ndiye kuti pali china chake cholakwika yesu anati ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita ngati izo sizikunena ameni kwa izo ndiye pali china chake chola kuika. Gati hizo sizingavomereze mawari onse alonjezo la Mulungu ndi ameni pali china chake chola kuika. Iye anavomereza kuti iye amanena zoona, anavomereza kuti sanali kanthu koma galu, koma ankangotsatira zinyenyeswa. Sitingakhale ife, oh ayi, ife tiyenera kukhazikidwa pa mpando, ndipo ngati sanditumikira ine usiku oyamba, ine sindibwererako usiku otsatira. Tsopano mukuona, oh ya anali osiyana bwanji, kukayikidwa kumbuyo ndi kukankhidira mbuyo, kukankhidira kunja, kuyikidwa panja, chilichonse chomwe chinali, yanali atatsimikiza, yanali wakhama wolimbikira. China chake mkati mwake chinamuza iye kuti achipeza icho mosalabadira kuti adikirira nthawi yotalika bwanji zomwe ankayenera kudutsamo. Iye adzachipeza icho muli monse. Iye ankafuna zinyenyetswazo, sankafuna chakudya cha madzulo cha thunthu. Iye anati agalu amadya zinyenyetswa zapansi pa gome la Mbuye. Ndiyo njira yake yochitira izo, osatenga mpando wapamwamba, kumatenga mpando wakumbuyo, osamatero, ingokhala ni munthu wang'ono. Njira yopitira mwamba ndi pansi nthawi zonse. Iye amene adzichepetsa yekha adzakwezedwa, iye amene adzikweza yekha adzatsitsidwa. Njira yopitira mwamba ndi pansi nthawi zonse. Kumbukirani, iye anali asanaonepo chozizwitsa, iye anali wa mitundu, koma anali ndi chikhulupiriro. Iye anali china chake chongahule Rahabi. Ananena kwa azondi, iye sananene kuti, dikirani mpaka ine ndidzaone momwe Yoswa amapesera tsitsi lake. Bwanji, kodi ankhondo anu onse amaoneka bwanji? Kapena amagwiritsa ntchito malupanga otani? Kodi ndi zida zotani? Nkhondo ya mtundu wanji? Iye anati, ndamva kuti Mulungu ali ndi inwe. Izo mzabwino mokwanira kwa ine. Ine ndikufuna chifundo. Iye anakhulupirira. Chikhulupiriro chimadza pakumva, ndipo pakumva mawu a Mulungu. Penyani, kwa maneno awa, chifukwa cha maneno awa, Yesu anati, chifukwa iye anachita khama ndi kubwera. Tsopano poyamba, anamutchula iye mwana wa Davide. Tsopano ngati, iye anali monga wa mitundu, analibe chodzinene pa iye ngati mwana wa Davide. Koma pamene iye anati Ambuye, iye anali Ambuye wake, koma osati mwana wa Davide. Kwa izo anali ndi mafikidwe olondola kwa mphatso ya Mulungu, ndipo ndiyo njira yokhayo yolandirira chilichonse ndi kubwera ndi mafikidwe olondola. Iye anali wa mitundu oyamba yemwe chozizwitsa chinayamba chachitidwapo. Chikhulupiriro chimavomereza kuti mawu ndi olondola, ndipo zichepetsa ndi olemekeza. Ndi chimodzimodzi lero, muzikhala ololera kutengapo gawo kuli konseko kuti ndikafike kumeneko. Kodi inu munayamba mwazindikirapo Marita, mukukhalapo kwa Yesu? Anali wakhama Marita pamene iye anatulukira, ngakhale iye anali ndi mchimwene amene ankamukonda iye, ngakhale iye anali atatsegula nyumba yake ndi kuchisiya chalichi ndi zina zotero, ndipo Lazaro ndi iye anali abwenzi, ndipo Lazaro anali atafa mʼmanda, ndipo anali ali mʼmenemo kwa masiku anayi akuyipirayipira kale. Mvuno inali itagwera mkati, nofu unali mʼmafupa ake, iye anali wakufa. Ine ndinali kuyankhula ndi mkazi wachikhulupiriro china amene samakhulupirira kuti iye sanali msoko posa aneneri chabe kapena munthu wabwino. Ine ndivomereza kuti iye anali mneneri, koma iye anali woposa mneneri. Iye anali Mulungu wa aneneri. Iye anali chonse chimene aneneri anali, zinali mwa iye kuphatikizapo Mulungu, ndipo zonse za izo pamodzi zinamupanga iye. Ife tinali tikupita kumusi usiku ina, iye anati, ngati ndidatsimikizira kwa inu bambo Branham, anati ine ndangokhala ndi cholakwika chimodzi ndi uthenga wanu. Ine ndinati, ine ndikuyembekeza Ambuye ali nacho, ali ndi cholakwika chimodzi chokha angandipeze nacho. Anati, mumabwekerera kwambiri za Yesu. Anati, inu mumamupanga iye Mulungu. Ine ndinati, iye anali Mulungu. Ngati iye sanali Mulungu, iye anali wonyenga wankulu yemwe dziko linayamba lakhalapo naye. Iye anati, inu mumamupanga iye wawu Mulungu. Ine ndinati, iye anali wawu Mulungu. Anati, yanali munthu wabwino. Ine ndinati, yanali woposa munthu wabwino. Yanali Mulungu, yanali wawu Mulungu. Anati, ine nditsimikizira kwa inu ndi Baibulo lanu lomwe. Iye sanali wawu Mulungu. Ine ndinati, mungachite bwanji zimenezo? Yanati, mu Yohane woyera mutu wa 11, pamene Yesu anapita kumanda kuti akamukitse Lazaro, Baibulo linati iye analira. Ndipo ine ndinati, kodi limenero ndi lemba lanu? inendinati inde inendinati inumalepera anati yana koza bandi kulira ndiku ukala wawo mulungu inendinati yana liziwidi zonse muntu ndi mulungu amene yo anali muntu amene ankalirayo ndithudi ine ndiku vomereza kuti amene yo anali muntu akulira koma pamene iye anadzaima pambali pamanda anadzongola thupi lake laling'ono lofowoka ndipo anati Lazaro tuluka ndipo munthu amene anali atafa masiku anayi anayima pa mapazi ake nakhalanso ndi moyo amene anali woposa munthu inde bwana chivundi chinamudziwa mbuye wake solo inamudziwa mlengi wake ndipo iye anali ulendo wa masiku anayi kwina kwake ine sindikudziwa inunso simukudziwa koma muli monse pamene iye anayankhula iye anatulukira amen zimenezo zinali woposa munthu iye anali munthu pamene iye ankatsika kuchokera pa phiri usiku umenewo iye anatha kubwera ali wanjala akutsika akuyang'ana pa mitengo kuti apeze china chake choti adye akuyang'ana pa mtengo pamene iye anautemberera mtengo umene unalibe chipatso iye anali munthu pamene iye anali ndi njala koma pamene iye anatenga mabisiketi asanu ndi nsomba ziwiri nadyetsa zikwi zisanu natolera mitanga isanu ndi iwiri yodzaza ndi makombo otsala ameneyo anali woposa munthu ndi zimenezotu iye anali munthu pamene iye anagona kunja uko pa madzi usiku umenewo mbuyo kwa ngalawa ukoma unali utachoka mwa iye utali wa tsiku lonse akulalikira ndi kuchiritsa odwala ukoma ukuchoka mwa iye kuchokera kwa anthu kuzindikira malingaliro mu mtima mwawo ndipo ziwanda 10,000 za nyanja zinalumbira kuti zimumiza iye usiku umenewo sitima ya pamadzi yaing'ono yakale ija ngati choyingira botolo kunja uko ikuyandama mmwamba ndi pansi mdyerekeza anati ine ndamupeza iye tsopano ndipo izo zinkaoneka ngati zonse zatha koma pamene iye kamodzi anadzuka anabwera ndipo anadzayika phazi lake pa chingwe changalawa ndipo anayang'ana mmwamba ndipo anati bata pakhale mtendere ndipo mphepo ndi mafunde zinamumvera iye ameneyo anali woposa munthu ameneyo anali mulungu iye anali munthu pamene iye anafuwulira chifundo pa mtanda zoona pamene iye anafuwula kufuna chakumwa ndipo anamupatsa iye vinyo osasa ameneyo anali munthu pamene iye anafa akukha magazi akulira akupachikidwa akukhomeredwa pa mtanda iye anali munthu koma mmawa wa isitala pamene iye anamatula zisindikizo za manda naukanso kachiwiri ndipo anati ine ndine iye amene ndinali wakufa ndipo wamoyo kwa nthawi zonse pamene anali woposa munthu amene anali mulungu mwa munthu mwana wake zosadabwitsa Marita ndi kumvetsa uku iye anali wolimbikira mukukhalapo kwa yesu anati ngati inu mukadakhala kuno mʼbale wanga sibwenza atafa koma ngakhale tsopano chilichonse chimene inu mudzampempha mulungu mulungu adzapereka icho kwa inu oh ngati ife tikanangotengera mawu amenewo mitima yathu usikuno ine ndikudziwa kuti ndikukhala pa chikuku ine ndikudziwa ine ndili ndi khansa ndili ndi vuto la mtima chilichonse chimenecho chili ine ndikudziwa dokotala kuti ola langa lomaliza layandikira koma ngakhale tsopano ambuye chilichonse chimene mungamupemphe mulungu iye adzachitchita icho ndipo iye akukhala pa dzanja la manja la ukulu wake kuti azitetezera pakuvomereza kwathu mungokhala wakhama monga Marita anali zinkaoneka ngati iye anamukana iye anamtumira iye ndipo iye sanapite anamtumiranso ndipo iye sanapite potsiriza atatha kuyikidwa mʼmanda masiku anayi ndi uyu apa koma anakhalabe wakhama iye anali atakugwira china chake iye anali ataona ntchito zake ndipo iye anadziwa kuti ameneyo anali mulungu iye ankadziwa kuti izo zinali iye anali wakhama iye anali atapeza zomwe anapempha mkazi wa ku Shunemu pamaso pa Eliya anali wakhama oh mwanayi anali atafa ndipo atagona pakama wake ndipo Eliya anayesa kutenga ndodo yodzozedwayo ndi kuyitumiza ndi Gehazi kuti akayigoneke pa mwanayo koma chikhulupiriro chake sichinali mu ndodoyo icho chinali mwa mneneri iye ankadziwa kuti mulungu anali mwa mnenera ameneyo pakuti iye anali atawaona mawu amene iye ananena akukwaniritsidwa iye anali mneneri wotsimikiziridwa ndipo iye ankadziwa kuti zimene iye amanena zimachokera kwa mulungu ndipo iye anati pali moyo wanu ine sindikusiyani inu mpaka nditapeza chifukwa chake ndipo anakhala ndi iye anali wakama mpaka iye anapeza zomwe anapempha. Izo zikundikumbutsa ine kuno osatikale kwambiri mkazi wang'o nakubwera kuchokera ku California pamene ine ndinali kukhalabe mu Jeffersonville. Zakhala pafupifupi zaka zitatu kapena zinayi zapitazo. Iye anali ndi chotupa ndipo chotupa chokhacho chinali cholemera mapaundi 50. Iwo ankachita kumunyamula polowa naye nyumba, ankamukhazika iye kumbuyo. Iwo yankadziwa kuti ine ndikakhala kumeneko usiku umenewo. Yankaganiza kuti ine ndipempherera odala, koma ndinangobwera kuti ndidzayankhule kwa omvetsera. Mwina mwake za zomwe ife tili nazo muno usiku uno. Pambuyo pomaliza kuyankhula, ena iwo anali atamuwuza iye iye samapempherera odwala usiku uno, koma iye ankafuna kuti apempheredwe. Iye ananena mumtima mwake ndipo anakhulupirira. Iye anayamba wakhalapo mu msonkhano ndipo anati, ine ndikukhulupirira ngati mbale Branham angandipempherere ine, ine ndichiritsidwa. Ndipo usiku umenewo awiri kapena atatu amadikoni anamudutsa iye pamenepo, ndipo anapita panja kumbali pa nyumbayo. Ndinabwera pamenepo kumbuyo ndinadzamugoneka iye pakhomo, ndipo ndinayamba kuyenda ndibvirepo kudzera kumbuyo. Iye anadzandigwira mwendo wathalauza monga choncho. Iye anati, mbale Branham, iye anati, nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira kuti ngati mutapempha Mulungu, Mulungu adzandichiritsa ine. Ine ndinayika dzanja langa pa iye ndinati, ndiye Mulungu, malingana ndi chikhulupiriro chanu zikhale izo kwa inu. Miyezi ingapo zitachitika izi, ine ndinakumana naye mu ansonkhano kumeneko. Apo iye anali atayima ndi chiuno changwiro chotupa chemapaundi 50 chinali chida pita. Iye anati, ndimutengera mkazi aliyense muno mchipinda chovalira, ndipo ndikamulola iye aone ngati pali chipyera pa ine paliponse. Chithunzi changa ndi ichi, chimene ndinali chinali chiyani chimenecho? Kaya umapempherera odwala kapena ayi? Iye anali wakhama. Iye anali atabwera kuchokera ku California kuti adzachiritsidwe, ndipo sanali kubwerera mwanjira ina iliyonse koma kuchiritsidwa. Iye anali wakhama. Ndikukumbukira ndikuyitanidwa pafupi ndi bedi la nyamata yemwe anali kumwalira kuno zaka zingapo zapitazo ndi diphtheria yakuda, ndipo iwo samandilola ine kupita amenemo chifukwa ndinali ndi ana. Adokotala anati, simungathe kukalowa amenemo, ndinu bambo wokwatira. Ine ndimadziwa kuti anali mkatolika, ndipo ndinati, ngati nyamatayo akanakhala mkatolika, kodi mukadamulola wansembe kuti alowe mmenemo? Iye anati, eya, koma iye ndi wosakwatira. Ine ndinati, yamayendera ana ndi zina zotero? Anati, sindilofu msolo bambo Branham. Ine ndinati, mukadamulola wansembe kulowa ndi kumupatsa iye miyambo yomaliza. Iyi ndi miyambo yomaliza, nyamatayo akufa. Ndiloleni ndikafike kwa iye. Chabwino potsiriza ndinamunyengerera iye, ndipo iye anandiveka ine ngati Ku Klux Klan kapena china chake mitundu yonse ya zinthu paliponse. Ndipo amayi wokalamba ndi abambo anali atayima pamenepo. Ndinali nditasiya msonkhano, ndipo bambo ndi mayi wokalamba anati, ngati mungabwere kudzapemphera mwana wanga adzakhala moyo. Nyamata anali pafupifupi zaka 17-18 zakubadwa. Ndinali ndi cardiogram makina pamenepo. Antundu wina anakhala ali chikomokere kwa masiku awiri kapena atatu, ndipo sankadziwa kanthu. Amayiwo ndi abambo anandirandira ine pamene ndimalowa. Ndinagwada pansi ndipo ndinapemphera kapemphero kakang'ono ka chikhulupiriro. Ine ndinati, Bwana, kodi inu mumamukhulupirira Mulungu? Iye anati, ndi mtima wanga onse. Chinthu chokhacho chimene ine ndikufuna kuti inu muchite ndikumupempha Mulungu. Mulungu apereka icho. Ine ndinati, zikomwe inu mbale, chifukwa cha chidalito chanu, mulole ine ndisadzadzipachike konse zimenezo. Ine ndinadzayika manja pa mwana wang'onoyo ndipo ndinapemphera, Ambuye Yesu, mulole chikhulupiriro cha abambo ndi amayi awa chilumikizane ndi changa. Ndikubwera pamaso pa mpando wachifumu wanu usiku uno. Mulole nyamata uyu akhale ndi moyo ndipo asafe chifukwa tikukhulupirira mu dzina la Yesu. Tinanyamukapo ndi baba amba anafikira nawagwira amayiwo pa mapapo akale a chitsulo a chinthu chimene iye anali kupumira pamenepo, ndipo anati, amayi, kodi izi sizodabwitsa? Kodi izi sizodabwitsa? Oh, ndi zodabwitsa kwambiri. Ndipo namwino wang'ono ameneyo atayima pamenepo, iye anadabwitsidwa. Chipewa chaching'ono chija chinakhala ngati chikugwa kuchokera pamutu pake. Iye anayang'ana pozungulira ndipo anati, Bwana, sindikumvetsa. Inu mungakhoze bwanji kuchita chonchija? Inu ndi mkazi wanu, ndi mwana wanu wa mwamuna akufa. Iye anati, wogondedwa, mwana wanga sakufa. Chabwino anati, adokotala ananena kuti akufa. Anati kuti chilichonse chomwe makina wanali, anati pamene mtima ukutsika motsika chomwecho ndi malungo awa, izo sizinayambe zadziwikapo mu mbiri yakale. Kuti zinabwererapo konse. Ine sindidzayiwala konse chikhulupiriro cha mbadwa yakale ija. Iye analiwa, ine ndikukhulupirira gulu la A.B. Simpson. Anayenda chokwera ndipo anadzayika manja ake pa mapewa. Iye anali pafupifupi usinkhu wa zaka 60. Anadzayika manja ake pa mapewa a mtsikana wang'ono uyu. Anamuyang'ana iye mu nkhope. Iye anati, wokondedwa, iwe ukuyang'ana pa makinawo ndizo zonse zomwe ukudziwa kuti uyang'ane. Koma ine ndikuyang'ana pa lonjezo limene Mulungu anati iye akanadzachita izo zimatengera zomwe mukuyang'anapo. Iwo anali akukumbatirana wina ndi mnzake ndipo akusangalala pamenepo mbale. Ndipo iye ndi wokwatira ndiponso mmishonari mu Africa tsopano ali ndi ana awiri. Chifukwa chiyani? Chifukwa bambo ndi mayi amatha kupirira nthawi ya ndima kwambiri. Khama, inde Bwana, khama. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Mikaya wang'ono pamaso pa aneneri ophunzitsidwa 400 amenewo anali wakhama pamene iye anali ndi masomphenya wochokera kwa Mulungu. Ngakhale iwo iye anali wosiyana, iwo anakomana naye iye ndipo anamuwuza iye, tsopano tikubwezeretsa iwe mumgwirizano ngati unene chinthu chomwecho iwe chimene iwo anena. Iye anati, pali Ambuye ine ndingonena zomwe iye andiwuze kuti ndinene. Ndipo masomphenya ake anayesedwa ndi mawu a Mulungu ndipo ananena uneneri wake muli monse. Iwo anati, tikamponyera iye mchipinda chamkati ndi kumpatsa iye chisoni. Mkati wa chisoni ndi madzi a chisoni. Ndipo pamene amabwerera iye anati adzachita naye iye. Aha bwana tero. Iye anati, ngati mungabwerere konse Mulungu sanayankhule ndi ine. Iye anali wakhama, iye ankadziwa pamene iye amayima. Munthu wakhungu amene anachiritsidwa ndi Yesu sanathe kutsutsana ndi fyoloje yawo. Iwo anati, ndani anatsegula maso ako? Iye anati, munthu wotchedwa Yesu wa ku Nazareti. Anati, munthu uyu ndi wochimwa, ife sitikudziwa kumene iye anachokerako. Tsopano anawapatsa iwo yankho labwino. Iye anati, inu ndinu atsogoleri achipembedzo a tsiku lino, ndipo munthu uyu wandipatsa ine kupenya kwanga. Ndipo komabe inu simukudziwa kumene iye anachokera. Iye anali ndi fyoloje yabwino yokongola yakeyake. Sanathe kutsutsana nawo iwo, koma iye ankadziwa chinthu chimodzi. Iye amakhoza kupenya. Ndipo samachita manyazi, bambo ake ndi amake anachita manyazi kunena china chake cha izo. Koma osati iye, iye anali ataziona izo, iye anali atazimverera izo, iye anali ndizotsatira za izo. China chake chinali chita muuza iye. Ndipo iye anali wakhama. Filipo mwansanga pamene iye anaona phunziro la usiku wa thawi chiyani, pamene anabwera mukukhalapo kwa Yesu Khristu, pamene anamuona wa Simoni kapena mchimwene wake wa Andreya. Fili, Petro anabwera mukukhalapo yemwe anali Simoni pamenepo. Anabwera mukukhalapo kwa Yesu. Simoni anali ataphunzitsidwa ali mwana kuti Mesiya adzakhala neneri. Pamene iye anayenda kupita mukukhalapo kwake, ndipo iye anamuwuza iye, dzina lako ndiwe Simoni, ndipo ndiwe mwana wa Yonasi. Iye anali wakhama, iye anali atakonzeka pamenepo. Anadzakhala mutu wa mpingo. Pamene Filipo anachiona icho, iye anamudziwa wowerenga Baibulo wina wabwino yemwe ankadziwa choonadi. Anali wakhama, iye anazungulira phiriro ndipo anakamutenga iye. Ndipo pamene Natanieli anabwera, mwamuna wodziwika mheberi weniweni, mwamuna mheberi wokhazikika, munthu wabwino kwenikweni waluntha bwino. Iye anali munthu wopambana. Koma pamaso pa wansembe wake ndi pamaso pa aliyense wa iwo, pamene Yesu anamuyang'ana iye ndi kuti, taonani Wachiisraeli, pamene mwa iye mulibemo chinyengo. Iye anati, Rabi, inu munandidziwa bwanji ine? Ine sindinayambe ndakuonanipo inu kale. Inu munadziwa bwanji yemwe ine ndinali? Iye anati, Filipo asanakuyitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Iye anagwa pa mapazi ake ndipo anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo, inu ndinu mfumu ya Israeli. Chifukwa chiyani anali wakhama mosalabadira kanthu za zomwe wina aliyense ankaganiza? Iye anali atakumana nacho chinthu chimene iye anali atachiwerenga, zimene ankayembekezera kuzipeza mwa Yesu. Ana riata zibeza. Mkazi wangono wachiwelewele anabwela kujitsime tsikulina kuta adzapinge madzi. Amenebo panakhala Yesu muntu wamba atavala zovala wamba. Hakujaja kuja wamba. Hakuyankhula chinenero cha anthu wamba. Basi chinenero wamba cha munseu. Monga momwe ali yense amayankhulira. Ndipo iye anayankhula kwa iye. Yana ankhula naye. Yana beza pamene vuto lake linali. Ndipo iye anati, Pita ukantenge mwamuna wako. Ndipo bwere kuno. Ya anati, ine ndilibe mamuna. Anati, iwe wanena bwino. Wakhalapo nawo asanu, ndipo amene ukukhala naye tsopano si wako. Mwansanga, mbewu yokonza deratu imeneyo mu mtima mwake inakhudza moyo. Pamene icho chinawakhudza Farisi, icho chinangotembenuzira chinthu chonsecho kukhala chakuda. Iwo anati, munthu uyu ndi Belezebule. Iye ndi wambwebwe. Koma iye anadziwa kuti mawu anali akuthwa amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konse konse. Ndiwo zindikira maganizo a mu mtima. Iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife sinakhale naye wina kwa zaka mazana anayi. Ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Koma ife likudziwa kuti pamene Mesiya adzadza, iye adzatiuza ife zinthu izi. Iye anati, ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe. Ndithudi amene anachita chozizwitsa sanganene bodza. Iye anali mneneri. Iye anati, ine ndine Mesiya ameneyo. Ine ndine mmodzi amene akuyankhula ndi iwe. Ndine iye. Tsopano kuyesera kumuletsa iye, ngati wina anakhalapo kummawa, inu mukudziwa, mwamuna munseu, saka anamumvetsera hule. Iye analibe liwu nkomwe, koma kuyesera kumuletsa iye, monga nyumba yoyaka moto pa tsiku la mphepo, simungathe kuchita zimenezo. Mpaka kunseu iye anapita akukuwa, bwerani mudzamuone mwamuna amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndazichita, kodi uyu si Mesiya yemwe, ndi uyo wakhala uko pa chitsime tsopano. Ameneyo ndi Mesiya yemwe. Ife tamuyembekezera munthu ameneyo kuti adzabwera ndipo ndi uyo wakhalapoyo. Iye wandiuza ine zinthu izi. Baibulo inanena kuti anthu anakhulupirira chifukwa cha umboni wa mkaziyo. Potseka ine ndikhoza kunena. Ine ndikuona anthu ena achi Spanish akhala pano. Ine ndikhoza kunena izi. Ine ndinali ku Mexico yakale osali kale kwambiri. Ku bwalo kumusi uko. Mtundu wina wa malo. Ife timalephera kulowa mbwalo la ng'ombe. Kapena chinkombero cha chikulu. Koma tinapeza malo kumeneko kumene anthu zikizingapo anasonkhana. Mbale Espinoza. Ine ndikuganiza mbale wa Assembly of God. Inu nonse mukumudziwa iye. Wochokera ku California. Iye anali wondi masulira wanga. Usiku zisanachitike zimenezo panali bambo wakhungu wokalambana bwera pa nsanja yemwe samakhoza kupenya nkomwe. Ine ndinangana pa iye. Ndinavala nsapato zabwino. Ndizovala zabwino. Bambo wokalamba osauka wokwiya thalauza lonse lidangʼambika chipewa chake chakale chosokedwa nacho ndi ankaoneka ngati chingwe chomangira. Ndipo iye anali wakhungu ndevu zoyera zikulendewera pansi mapazi ake akale akulu akale ndipo mwina mwake anali asanavale nsapato kwa zaka fumbi paliponse wakhungu kwa thunthu. Ine ndinangana pa iye. Ine ndinaganiza abambo anga akanakhala pafupifupi zaka zimenezo ngati akadakhala ali moyo. Ine ndinazembera kwa iye ndinati, inu muli bwanji? Mbale Spinoza anamasulira. Ine ndinakhazika phazi langa mwamba pambali palake kuti ndifufuze. Panali kansalu kakang'ono kudutsa nsanjayo kotambalala pafupifupi kuchulukitsa kanayi kapena kasanu kuposa iyi. Ndinaganiza ngati nsapato zanga zimukwane, ine ndimupatsa nsapato zanga. Oh, mapazi ake anali akulu kuposa anga. Ine ndinakweza mapewa anga mokundana naye ngati kuti ndimukumbatira iye. Mapewa ake anali otambalala kuposa anga. Ine ndinaona ndiye kuti sindingathe kumupatsa malaya anga. Ine ndinaganiza, Mulungu, kodi ndichite chiyani? Munthu wokalamba osauka mwina mwake sanadyepo chakudya chabwino moyo wake. Ndipo iye anali kumeneko akudya mimbulu yotayidwa kumusi uko kwina kwake, koma ameyenera kuononga ndalama zochepa zomwe anali nazo kuti akagule kandulo ya mafuta kuti akayiyatse iyo pa guwa la golide la madola miliyoni chifukwa cha machimo ake. Kumakhala muzikhulupiriro zoterozo ndi mdima wonga umenewo. Ine ndinaganiza ndi nthawi bwanji? Kodi choyikiriratu ucho chingakhale choyipa bwanji? Ine ndinakumbatira mkono wanga pa iye ndipo ndinalira, o Mulungu, muchitireni iye chifundo. Iye anakuwa, Gloria a Dios. Ndipo pafupifupi nthawi imeneyo ine ndinayang'ana pozungulira. Iye amakhoza kuona mwabwino momwe ine ndikanathera. hagudutsa pansanja ndipo a usiku otsatira pamene ife timabwera mmenemo munali mulu wa zovala zakale ndi mashawero ndi zipewa kukwera mmwamba mapaza atatu kapena anayi monga chonji njira yonse kudutsa pamenepo iwo ankadziwa bwanji kuti ichi ndi chandani ino mukuganiza kuti amasamala iwo anabwera kutchalichi mawa umenewo pa 8 kapena 9 koloko popanda mipando yoti akhalemo kunja uko ndipo iyo ikuvumba mvula ndipo hakungotsamirana wina ndi nzake akazi ati ndi tsitsi lawo lonse likulendewera pansi ndipo atawagwirizira ana ndi zinthu mvula ikuvumba pansi inabwera 9 koloko ndipo ine sindikanakhala kumeneko mpaka pafupi 8:30 kapena 9 usiku kumenewo iwo amafuna kukhala wotsimikiza kuti akakhala kumeneko anayima pamenepo hakudikirira mpaka nditalowa iwo ananditsitsira ine pansi kuchokera pamakwerero achingwe kumbuyo kwa bwalolo pamene ine ndinadzera pobwera mkatimo monga chonchi ndinayenda kupita pa nsanja birepo ndipo munthu amene ndinamutcha kuti manyana kurantauza mawa iye nthawi zonse amakhala wochedwa kubwera kudzanditenga ine ndiye chotero ndinati ingobwerani mawa ino mwononga usiku uno chotero yananditengera ine kumeneko ndipo ananditsitsira ine pansi ndipo ndinadzabwera pa nsanja mbale Jack Moore ambiri ainu mukumudziwa iye kutsidya kuno ku Shreveport iye anali ndi ine ndi mbale Espinoza ndi angapo abale ndiye pamene ife tinali titayima pamenepo pa nsanja mbiri anabwera ine ndinamva kuti kuli chipwirikiri chachikulu kutali uko uko kunali zikwi kuchulukitsa zikwi atakhala mmenemo bira anati adati muyenera kuchitapo kanthu mkazi wang'ono wachispanish chakuno anati ali ndi mwana wakufa mmanja mwake anati mwana ameneyo wamwalira mawa uno akutero molawirira ndipo manyana anapereka makadi apemphero amenewo ndipo anati ndipo iye alibe khadi lapemphero ndipo ine ndilibe limodzi anati ndipo iye watsimikiza kuti amubweretsa mwana ameneyo mu mzere wapemphero anati ife tili nawo pafupifupi 400 kumeneko amene akonzeka kuti apemphereredwe ine ndinati chabwino ine ndinati mungomupangitsa iye akhale mbuyo chifukwa ngati iye angapite patsogolo izo ziyambitsa kuti aliyense wa iwo achite zimenezo ndipo ndinati ife sitingakhoze kuchita zimenezo muzeni iye adzangolowa pa mzere mwina mwake mawa ife tidzakhala tili pano mpaka mawa kuti tidzamupatse iye khadi la pemphero iye anati ino mudzabwere ndipo mudzayesere izo anati ndili nawo othandizira 300 kumeneko omwe akulephera nkomwe kuti amugwire iye ndipo anati sangalemere mapaundi 90 ndipo anati inu simungathe kumugwira iye anati iye akumathamanga pakati pa miyendo yanu kulumphira pamapewa awo kapena chilichonse ali ndi mwana wakufa uyu ndipo ine ndinati mbale Jaki ndinati iye sakundidziwa ine iye sangandisiyanitse ine ndi inu tsikirani kumusiko ndipo mukamupempherere mwanayo ndipo izo zikakhazikitsa izo monga choncho ndipo ine ndinati mwanayo wafa anati inde ine ndinati ndinali kuyankhula pa chikhulupiriro kukhala thunthu la zinthu zoyembekezeredwa ndipo ndinali kuyankhula ndipo mbale Spinoza anayamba kuyankhula pamene ine ndinali kuyankhula mbale Jack anayamba kumatsika kuti akamupempherere mwanayo ndipo pamene ine ndinayamba kuyang'ana ine ndinang'ana kunja kuno patsogolo panga ndipo apo panali mwana wang'ono wa ku Mexico wopandamano izo zinali zazing'ono kwambiri anali akumwetulira akundiyang'ana ine masomphenya ine ndinati dikirani miniti mbale Jack mbweretseni mwanayo kuno ndipo kotero iwo anatsegula njira apa anabwera mkazi wang'onoyo ali ndi mikanda yapemphero mmanja mwake ndipo akugwera pansi akufuula padre ndipo ine ndinamudzutsa iye ine ndinati usatero iye anali ndi kabulangete kakang'ono ka buluu ndi koyera kamizeremizere mwana wang'ono wowuma wapafupifupi kutalika chonchi atagona mikono mwake ine ndinati mufunseni iye kuti wafaliti anati iye anafera mu ofesi ya dokotala mawa umenewo pafupifupi 9 koloko ndipo iyi inali pafupifupi 9:30 kapena 10 koloko siku umenewo ndipo akungonyowa iye anali atayima tsitsi lake lonse pansi mkazi wang'ono wokongola ndipo iye mwina mwake mwana wake woyamba iye ankaoneka kuti anali usinkhu wa zaka 25 kapena china chake ndipo ine ndinati mbale Spinoza musatanthauzire pemphero ili chifukwa ndangoona kumene masomphenya apa kapena mwana wang'ono kunja uko akundisekerera ine ndinati akoza kukhala mwanayo. Ndipo ndinadzayika manja anga pa bulangeti laling'onolo. Ndipo ndinati, woko ndiyetu Atate akumwamba, ine sindikudziwa chimene masomphenyawo amatanthauza, koma ndamuona mwana wang'onoyo. Ngati mwana ameneyo, inu mwakonzeka kuti mumuyitanirenso kumoyo, ine ndiyitanitsa moyo wake mu dzina la Yesu Khristu. Analira mokuwa ndi kugunyuza bulangeti limenelo, ndipo anayamba kukuwa monga choncho. Ndipo ine liwu la amuna amalonda linalemba zimenezo osati kale litali. Ine ndinati, bale Spinoza, musanene kanthu za zimenezo tsopano, inu muntumize wothamanga amuthamangire mwana ameneyo ndi mkazi ameneyo. Ndipo apite naye kwa dokotala, ndipo mukatenge chikalata chosainidwa. Musanasindikize tsopano. Ndinati, chifukwa ziyenera kukhala zoona, ife sitikudziwa. Chotero anatumiza othamanga. Ndipo dokotala anasaina chikalata chovomerezeka, mwanayo anafa ndi chibayo chowirikiza mawu amenewo muyake nthawi ya 9 koloko mu ofisi yake. Iye samapuma, mtima wake unali utapita. Anali atafa komanso atauma. Ndipo pamenepo panali mkazi wang'ono uja. Chifukwa chiyani? Chifukwa anali wakhama. Palibe chimene chikanamuletsa iye. Iye anali wakhama. Iye anali wolimbikira, ngakhale wansembe wake akanamuchotsa iye mu mpingo, ndithu ndiye akanatero. Zilibe kanthu zomwe zinachitika. Anakhala akuyang'ana kumpanda mausiku angapo mbuyomo. Ndipo iye anali atamuona wakhungu wokalamba uja akulandira kupenya kwake. Ngati Mulungu anapereka kupenya kwa wakhungu, yakhoza kuukitsa wakufa. Ndipo iye anali nacho chosowa. Anali wakhama monga mkazi wa chisilofonika. Iye anapeza chokhumba chake chifukwa anali wakhama. Bale ndi mlongo, ife tili mukukhalapo kwa Yesu Khristu. Iye anati, pomwe pali awiri kapena atatu adzasonkhana mu dzina langa, pamenepo ine ndidzakhalapo pakati pawo. Chilichonse chimenewo agwirizanapo kukhudza chinthu chimodzi ndi kupempha, iwo adzalandira. Tiyeni tikhale akhama tsopano mukukhalapo kwa Mulungu pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atate athu akumwamba chisomo, takhala tikuyankhula kwa pafupifupi maminiti sate ndi china chake tsopano kapena ochulukirapo chifukwa cha ufumu wanu. Mulungu anapanga lonjezo. Mulungu ndi wokakamizika kulonjezo lake. Mutilole ife Ambuye tizikumbukira ndi kukhala monga mkazi wang'ono uja khama. Ngati Yesu ali pano pakati pathu, ndiye tiyeni tigwiritsitse kwa iye mpaka titakwaniritsa zomwe tadzera. Ngati alipo iwo pano sikuno amene sanapulumutsidwe, mulole iwo agwiritsitse mpaka chisomo chopulumutsa cha Mulungu chitawalandira iwo. Ngati iwo ali pano wopanda ubatizo wa mzimu woyera, mulole iwo akhale monga mkazi wang'ono uja. Musalole kuti nthawi kapena china chilichonse chime njira. Iwo adzagwira ndipo adzakhala wolimbikira mpaka mzimu woyera udadzadzitsa moyo wawo ndi chisomo cha Mulungu. Ngati iwo akudwala, mulole iwo asakalikirere. Mulole iwo agwiritsitse monga Yakobo, monga iye analili wolimbikira. Iye anagwiritsitsabe ndipo anati, ine sindidzakulolani inu kuti mupite mpaka inu mutandidalitsa ine. Dalitso limenelo linatanthauza moyo kwa iye, ndipo limatanthauzanso kwa ife usiku uno. Ndipo machiritso amatanthauza moyo kwa ife Ambuye. Ife tikupemphera kuti kukhalapo kwanu kubwere, kuti ife tidzakhoze kukugwirani inu ndi inu kutigwira ife, monga inu munachitira ndi Yakobo kalonga wolimbana uja. Kuti inu mutisinthe dzina lathu kuchokera ku bukhu la mpingo pano pa dziko lapansi kupita ku bukhu la moyo wa mwana wankhosa kumwamba, kulimbikira kugwiritsitsa mpaka Mulungu atatsimikizira lonjezo lake mwa ife. Ife tikupempha izi mu dzina lake. Ambuye, ife tikudziwa kuti mawu ochokera kwa inu angatanthauze oposa mamiliyoni amene wina aliyense angakhoze kuwayankhula. Bwerani Ambuye, ndipo mudzatsimikizire izi kuti ine ndanena choonadi. Inu ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu ndinu mawu. Inu munali mawu amene anali mwa Noa. Ndinu mawu amene anali mwa Mose. Inu munali mawu amene anali mwa Eliya. Inu munali mawu amene anali mwa Davide. Inu ndinu mawu opangidwa thupi. Ndipo muli pakati pathu usiku uno. Inu muli pano kuti mudzatsimikizire lonjezo lililonse limene inu munalipanga pa ola lino. Monga zinali masiku a Sodomo, malonjezo onse awa amene inu munawapanga, inu muli pano kuti mudzawatsimikizire iwo. Perekani izi usiku uno, Atate. ife tikuziyang'ana kuti tikuoneni inu pano. Ndiyeno mulole mpingo figire mwamba mwachikhulupiriro ndikugwira ndikudzati ndine wolimbikira Mbuye. Ine ndakhala pano ngati woweruza wosalungama. Yemwe mkazi wa masiyeyo anamugwira ndipo ngati woweruza wosalungamayo kuti amuchotse mkaziyo anamupatsa iye chokhumba chake ndimochuluka bwanja atati akumwamba adzawapatsa iwo amene iye akuyembekezera kuti abagwire kwa iye usiku uno. Perekani izi mu dzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Ambuye adalitsike. Ine ndikufuna kuona bire kodi unapereka makadi 200 ndi ati amene unapereka lero echi tinayambira pati 1 usiku wa tau sichoncho ife tiyeni tiyambire pena pake usiku uno. Khadi la pemphero usiku uno ndi echi. Aliyense yemwe ali ndi makadi apemphero gwiritsitsani kwa iwo. Mwaona ife tipempherera aliyense ingogwiritsitsani gwiritsitsani ku khadi la pemphero limenero. Inu munampatsa bambo khadi la pemphero iye anachiritsidwa 60% nthawi yomweyo. Mukuona iye amadziwa kuti alowa pa nzere kotero iye anangogwiritsitsa ilo ndi chifukwa chake ife timawapereka iwo. Tiyeni tiyambire tiyeni tione kuyambira tiyeni tiyambire 80 usiku uno tiyambire 80 90 100 ndani ali ndi khadi la pemphero h monga kumwamba h80 pezani mwamba dzanja lanu tione ngati ndili mwina mwake. Ine ndikulakwitsa ife tiyambira kuchokera pena pake ndiye. Bwana sindinayione iyo. Oh kumbuyo chabwino bwerani kuno bwana H81 ndani ali ndi 81 kwezani mwamba dzanja lanu 81 chapa kazibwerani dona 82 ndani ali ndi 82 kodi mungakweze mwamba dzanja lanu hapo pomwe 82 chabwino 82 ndani ali ndi kadi la pemphero H82 pali 881 ife tikufuna H82 kodi mungalini bwanji izo mu Spanish akhoza kukhala wina wake wa Spanish chabwino chabwino 82 83 H83 ndani ali ndi khadi la pemphero H83 tanganani pa khadi lanu la pemphero muyang'ane pa khadi la pemphero la oyandikana naye wanu mwina mwake iwo ndi wogontha ndipo sakumva H83 osatenga makadi amenewo ngati simuwagwiritsa ntchito. Mukuona muziwatenga iwo ndi kuwagwiritsa ntchito. Mukuona musakawapereke iwo kwa wina wake mukawasunge iwo nokha. Inu mudzakanidwa mu mzere wa pemphero. Mwaona chotero mukatenga khadi lanu muzibwera muzidzamvetsera malangizo msonkhano osanachitike mutenge khadi lanulo ndipo mukatero mukhale pa mpando wanu. Mwaona H83 ilo lili pati 84 lona apa 85 86 uko mkulondola yankhani mwansanga 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 awerengeni iwo mbali grant ngati mungathe ndipo muone ngatiwo onse alowa mu mzere wa pemphero. Tsopano ine ndimufunsa aliyense muno tsopano tikhala titatsiriza mupafupifupi maminiti 10-15 ine ndimufunsa aliyense muno kuti akhalebe pa mpando wanu yemwe sanayitanidwe mukhale molemekeza kwenikweni mukhale chete limbikirani tsopano. Tiyeni ndikupatseni nkhani ina yang'ono. Nthawi ina panali mkazi Yesu anali kutchuka kwake kunafikira mu Gadala ndipo mkazi wang'ono anabwera kumeneko kapena osati mu Gadala linali dziko lina ndipo iye anali atamva za iye iye anali ndi vuto la magazi iye anabwera ku msonkhano kumene kunali Yesu pa gombe la nyanja koma iye sanakhoze kufika kwa iye ndipo chotero iye anena mu mtima wake tsopano mvetserani mkati mwa mtima wake kuti ngati ine ndingakhoze kukhudza chovala chake ine ndichiritsidwa. Mukuyikumbukira nkhaniyo tsopano iye anazembera nadutsa ndipo anakakhudza chovala chake. Tsopano chinachitika ndi chiyani? Yesu anatembenuka anati ndani wandikhudza ine? Bwanji Petro anamudzudzula iye. Tangoganizani za izo tsopano amene iwo akuona ngati iwo onse alipo Petro anamudzudzula iye. Iye anati Ambuye china chake chonga ichi bwanji anthu azidabwa ngati inu muli malingaliro wanu abwino. Bwanji aliyense moni rabi moni neneri uyu ndi neneri wa chinyamata wa ku Nazareti uyu ndi neneri wa ku Galileya moni kumeneko mutalikirane naye munthu oteroyo anatero ansembe ndi onse ayiwo. Chogani kwa kwa iye, hali yense. Kuma iye anagiritsitsa bechimodzi modzi basi, iye anatero. Iye anati, ngati ine ndinga koze goka kukuza chovala chake. Iye anatero. Amenepo Petro anati, chawino, inu mukuwapangitsa anthu kuganiza kuti inu mwasokonezeka. Iye anati, kuma ine ndazindikira kuti ndafowoka. Ndiyangada kudziwa zimenezo. Ukoma, kutanthauza mphamvu zachoka mwa iye. Ndipo iye anayangʼana kuzungulira paomvetsera mpaka iye anamupeza mkaziyo. Ndipo pamene iye anamupeza adona wang'onoyo, kodi iye ananena chiyani kwa iye? Iye anati, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Anamuza iye za vuto lake la magazi kuti iye anali atapulumutsidwa. Mkulondola uko, sopano ndiyangati akukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse, kwezani mwamba dzanja lanu. Ndiyangati akudziwa kuti ichi ndi choonadi mwa Hebrew 3 amati, pakali pano, iye ndi wansembe wankulu, amene angakhoze kukhudzidwa ndi zofoka zathu. Ndiyangati akudziwa zimenezo, chabwino, ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse, kungoti iye sali maonekedwe athupi, pamene iye adzabwere monga chomwecho, nthawi idzakhala yatha. Iye adzautenga mpingo limodzi ndi iye. Koma iye ali pano maonekedwe ya mzimu woyera kuti abwere mwa ine ndi mwa inu ndi kudzachita ntchito zake zomwezo. Iye ananena mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndi kuchita, iye adzazichitanso. Ndikulondola uko, ndipo ngati mawu ali mwa ife, ndipo ife tikunena choonadi, ndipo ndi mawu amene iye anawalonjezera lero, ndiye sima wa Mulungu akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, ndi ozindikira zolingalira za mkati mwa mtima. Kodi Baibulo limanena zimenezo? Kodi aneneri onse samakhoza kuzindikira maganizo mmenemo, maganizo a anthu? Mkulondola uko, chifukwa chiyani anali mawu amene anali mwa iwo, mawu a Mulungu atsiku limenero. Mukuona, umo ndi momwe iwo ankatsimikizibwira, izo zinali zowayenereza zawo. Palibe mmodzi wa iwo amene anali wabungwe, panalibe mmodzi, sanatero nkomwe, zowayenereza zawo zinali utumiki wawo. Mulungu anati, ngati alipo mmodzi mwa inu, amene ali wauzimu, kapena aneneri, ndipo chimene iye anena chikachitika, ndiye mumumvere iye, pakuti ine ndili ndi iye. Koma ngati izo sizichitika, chabwino, musamumvere iye. Ndipo izo siziyenera kungokhala kamodzi kokha, ziyenera mosalekeza nthawi zonse kuchokera kwa aneneri. Ilipo mphatso ya uneneri yomwe imakhala mu mpingo, yomwe imayenera kufufuzidwa ndi ofufuza. Izo zisanauzidwe ku mpingo ndithudi zizikhala pamaso pa oweruza awiri kapena atatu, ndipo zikatero zikauzidwe kwa iye. Koma neneri amabadwa ali neneri wokonzeleratu, wodzozedweratu. Yeremiya, Mulungu anati, usanawumbidwe ngakhale mʼmimba mwa amako, ine ndinakudzoza iwe neneri pafukoli. Yohane Mʼbatizi, zaka 700 ndi 12, iye asanabadwe, iye anali liwu lofula mʼchipululu, konzani njira ya Ambuye. Mukuona, ndithudi. Zindikirani tsopano, pamene Yesu anali pa dziko lapansi, iye anapereka nsembe ya machiritso ndi ya chipulumutso. Kodi ife tikukhulupirira zimenezo? Yesu sangabwere usiku uno ndi kudzakupulumutsani inu. Iye anachita kale zimenezo. Funso la tchimo linathetsedwa. Iye ndi mwana wankhosa wa Mulungu amene anachotsa machimo a dziko lapansi. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Ndi mikwingirima yake ife tinachiritsidwa. Ndi nthawi ya kale. Zilibe kanthu kuti mungafule mochuluka bwanji, ndipo mungafule mochuluka bwanji. Zimenezo sizingachita bwino pangono pomwe mpaka inu mutavomereza izo. Ndipo iye ndi wankulu wa nsembe amene wakhala ku dzanja la manja la ufumu kumwamba kuti azichita chitetezero pa chivomerezo chathu. Muyenera kuzilandira izo ndi kuzivomereza izo. Mwaona, ndiko kulondola. Momwe monso ndi machiritso. Koma bwanji ngati iye akanakhala kuti akuima pano usiku uno atavala suti yomwe iye anandipatsa ine? Kodi iye akanachita chiyani mu mzira wa pemphero? Kodi mukanadziwa bwanji kuti anali Yesu? Mukuona, tsopano tikanena zakuti wina abwere ndi kudzati, Yesu, kodi inu mundichiritsa ine? Iye anganene kuti ine ndinachita kale zimenezo. Tsopano ngati iye anali ndi zipyera za misomali mʼmanja mwawo, ndipo aliyense akhoza kukhala nacho icho, mwaona, chipyera chilichonse chikhoza kukhala. Koma ndi chiyani chimenecho? Inu mukudziwa bwanji? Kodi inu mukudziwa mtundu wanji wa mpesa umenewo uli? ndi mtundu wa moyo omwe uli nawo, ndipo mpesa uliwonse ngati woyamba, nthambi yoyamba imene inatuluka mu mpesa umenewo, Yesu Khristu, iwo analemba buku la machitidwe kuseri kwa iwo. Ndizoona zimenezo, ngati iyo iti idzatulutse inanso, iwo adzalemba buku lina la machitidwe. Pakuti ngati inabala mpesa yoyambayo nthawi yotsatira, iyo singakhoze kukhala ndi mandimu. Koma mpesa wa mandimu ukhoza kukhala mmenemo, ndi chipatso cha citrus. Koma ukakhala mwaiwo wokha, iwo nthawi zonse uzidzabala mandimu. Ndi mpesa womezanitsidwa mwa iwo. Koma ngati mpesa pawokha ubala nthambi, iwo udzabala chipatso monga woyamba unachitira, pakuti iwo udzakhala moyo umene uli mwa Yesu Khristu udzakhala mu mpesa umenewo. Ndi choncho Yesu anati, iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, Yesu adzazichita. Tsopano ngati iye akanakhala pano, iye akanadziwika ndi moyo wake ndi zinthu zimene iye analonjeza kwa mbado uno. Ndi angati anali pano siku atha, tiyeni tione dzanja lanu, kwenikweni nonse ino, ine ndikuganiza chabwino. Sopano pali anthu aliyense mu mzere umenewo, monga momwe ine ndikudziwira, ndi mlendo kwa ine. Ngati ndiko kulondola kuyezani mwamba dzanja lanu, aliyense ndi a kodi ndinu mlendo? Ndi angati kunja uko ala alendo kwa ine, chabwino. Chinthu chokha chimenene ndikukupemphani inu kuti muchite ndikukhala ndi chikhulupiriro, ndikukhulupirira kuti ine ndakuwuzani inu choonadi. Tsopano taonani, Khristu analonjeza zinthu izi kwa masiku otsiriza. Tsopano ndikudziwa kuti mwakhalapo ndi ankhondo akulu mu mzinda muno, mwina mwake Oral Roberts ndi o monga Mariamu Jack Cole ndi amuna akulu aja achikhulupiriro. Iwo anakhala moyo nthawi yawo. Koma kumbukirani chizindikiro chotsiriza chimene dziko la mitundu linachiona mwana wolonjezedwayo asanabwere mu nthawi ya Abrahamu, yemwe ali atate wa onse. Ndipo Yesu analonjeza chinthu chomwecho. Chizindikiro chotsiriza chimene chinasonyezedwa kwa mpingo wosankhidwa. Tsopano kumbukirani, panali mmodzi, awiri anapita uko nakalalikira mu Sodomu. Iwo sanasonyeze konse chizindikiro ichi ngakhale nsolero. Koma kwa mpingo wotulutsidwa chizindikiro chinaonetsedwa, ndipo chomwe chonse Yesu ananenera kuti chidzakhala chinthu chomwecho. Mwaona, Mulungu akuonetseredwa muthupi, mwaona kuzindikira maganizo amene ali mu mtima, mwaona. Tsopano iye analonjeza zimenezo, zonse miyamba ndi dziko lapansi zidzalephera, koma iwo sadzatero. Tsopano ngati iye ati adzaonetsere zimenezo kusonyeza kuti iye alipo mpano, ndi angati inu muti mumukhulupirire iye chifukwa cha machiritso anu ndi chilichonse chimene inu mukuchisowa. Tsopano Ambuye Yesu, tsopano zili kwa inu Atate. Chilichonse chimene chili chifuniro chanu, chiloleni icho chichitidwe. Ine ndine wantchito wanu, awa onse ndi antchito wanu, kapena ambiri a iwo mkati muno. Aloleni iwo amene sali antchito anu mwakukhalapo kwanu, podziwa kuti mwina mwake usanafike mmawa, iwo adzayenera kuyang'ana pa nkhope yanu. Tsopano inu mukhoza kumwetulira pa iwo ndi chisomo, koma ndiye inu mudzakhala woweruza wawo. Mulole zichitika Ambuye kuti Yesu abwere pakati pathu usikuno, ndi kudzachita ndi kuchita monga iye anachitira pamaso pa kupachikidwa kwake. Chidzakhala chitsitsimutso kwa ife pamaso pa zipembedzo zonse zachikunja, kuti mpulumutsi wathu sanafe, koma wauka kwa akufa. Ndipo zitatha zaka zikwiziwiri, yali basi wa moyo siku uno monga iye anali nthawi imeneyo. Ndipo mulole ife monga iwo akwe mawu, tinene kuti kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira? Mulole kukhalapo kwanu kuzindikirike. Mulole ife tikuoneni inu siku uno mu mphamvu ya chiukitsiro chanu. Ndiyeno mulole anthu akhulupirire ndi iye Ambuye chifukwa cha kukhalapo kwanu kwakukulu kolemekezeka. Ife tikupempha mu dzina la Yesu Khristu, amen. Tsopano ndikutenga mzimu uliwonse aliyense wa inu, ndinu mzimu. Kumbukirani, simunandionepo ine, inu mukuona chotopa chakale ichi apa chimene chikunena liwiri. Tsopano liwiri mwina ali kuchokera kwa Mulungu, kapena sirili mofanana ndi lanu, liwiri langodzaza muchikopa ichi chomwe ndidzachisinthana ndi china chatsopano chomwe sichidzakalamba. Koma mnzanga modzi aliyense mzimu, kotero pamene inu musuntha mwaona, pamene mukhala ndi ulamuliro pamenepo mwaona, izo zimasokoneza. Ingokhala ni bata kwenikweni, mukhale mupemphero. Ndikufuna inu ngati Mulungu achite china chake, tienera tikale otokoza kwa iye ndituli ndamandeni iye mukatero mukhale olemekeza ndikumayanganira mungu okhala bata kwenikweni ndikukhulupirira ndi mtima wanu wonse tsopano inu kunja uku amene mulibe makadi apemphero zilibe kanthu komwe inu muli inu mungu okhulupirira ndikunena izi ambuye yesu zomwe anatiuza ife zili mu baibulo ife ine ndikudziwa kuti inu munalonjeza izo ndipo ine ndikudziwa izo ziyenera kukhala inu zimenezo sangakhale munthu ameneyo iye ndi munthu monga ine ndilili kapena monga mwamuna wanga kapena monga mwana wanga kapena mbale kapena zina zotero mukuona koma mphatso sichina chake mpeni umene mmautenga ndikupita nawo kukachita zinthu mphatso ena amasiku awa ndidzatenga hema wamkulu ndikubwera ku mzinda ndikudzangokhala kwa pafupifupi miyezi pa nthawi mwaona ndikudzaphunzitsa chonchobe mphatso ndiyo kudzichotsapo wekha pa njira kotero kuti mulungu akhoze kubwera mkatimo kuona zomwe iye akuonetsa zomwe iye akuchita mphatso si ndili ndi mphamvu kuti ndichite izi ndili ndi mphamvu mphamvu yanu ya mphatso ndikudzichotsa ponokha pa njira ndipo mphatso yomwe mulungu wakupatsani inu imagwira ntchito kudzira pamenepo ndiye mwaona inu mutachokapo pa njira mukuona tsopano ine sindingakhoze kumupanga iye kuti andiuze ine kanthu iye ayenera kuti achite zimenezo tsopano kuti tisunge nthawi ndachedwa kwenikweni koma bwerani kuno dona ine ndikufuna kuti inu muyime pomwe pano ine ndinali kuyankhula mphindi zingapo zapitazo za mkazi ku pachitsime kodi munali kuno usiku watha inu simunali pano kodi munayamba mwakhalapo mu umodzi wa misonkhano mbuyomu simunakhalepo mkale lomwe iyi ndi nthawi yake yoyamba ndife alendo iye panalibepo mkomwe pano usiku watha panalibepo malangizo pa zimenezo palibepo koma kungoti imirirani apa tsopano ife tayima mukukumbukira nkhani ya mkazi pachitsime pamaoneka china chake pang'ono monga chonchi ndipo mwamuna ndi mkazi anakumana kwa nthawi yawo yoyamba mmoyo tsopano mkazi uyu anali mkati iye anali mkati iye anali mumanyazi iye anali atakwatiwa nthawi zambiri ndipo iye ndipo anali kukhala ndi mwamuna yemwe sanakwatiwe naye ndipo chinali chinthu choyipa kwambiri ndipo yesu anayankhula naye iye tsopano inu mukukumbukira iye anati mu yohane woyera 5:19 indetu indetu ine ndinena ndi inu mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha koma chimene aona atate akuchichita chomwechonso mwana adzachita chotero yesu sanachite chinthu chimodzi popanda choyamba kuchiona icho mumasomphenya kapena iye ananena china chake cholakwika pamenepo mwana samachita kanthu mpaka iye atawaona atate akuchita izo poyamba osati kumumvera iye amamuona iye akuchita izo ndiyeno atate iye anasowa kuti apite ku samariya iye anali akupita ku yeriko koma iye anapita ku samariya mzinda wa sukari ndipo iye anakakomana ndi mkazi uyu ndipo iye anayamba kuyankhula ndi iye mpaka iye anapeza pamene vuto lake linali ndiye iye anamuuza iye vuto lake ndipo mwansanga iye muchikhalidwe chimenecho iye anazindikira kuti icho chinali chizindikiro cha mesiya chabwino ngati uyu ali iye dzulo akanakhala mmodzi yemweyo lero ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndizoona zimene zomvetsera mukuona tsopano tikukumana kwa nthawi yathu yoyamba ine sindine iye ndipo inu sindinu mkaziyo koma iye akadali mulungu ndiko kulondola mwaona tsopano ngati inu mungakhoze kukhala ndi chikhulupiriro mu zimene ine ndikunena mu mawu ine sindidzanena konse kanthu koma zomwe zili mu mawu awa iye akhoza kuchita zinthu kunja kwa mawu amenewo koma utali wonse pamene iye achita izo ine ndikudziwa ndiko kulondola ndiye mwaona ndipo tsopano inu simukundidziwa ine sindikukudziwani inu ndiye chotero ngati mukudwala ndipo ine ndinayika manja pa inu ndipo ndinafuula monga wankhondo wankulu uja mbale Roberts kapena ena iwo mbale Allen kapena ena amuna amenewo kuyika manja pa inu ndikuti haleluya ambuye akuchizani inu zimenezo ndi zabwino inu mukakhulupirira zimenezo ndipo izo zigwira ntchito mukuona koma tsopano bwanji ngati iye atayima apa ndikunena china chake chimene inu mwachita kapena chifukwa china chimene inu mukudwala kapena china chake chomwe chachitika kudutsa mmoyo kapena china chake chimene simumayenera kuchichita oh kodi izo inu mukanadziwa kuti izo zimayenera kukhala zolondola zomveka bwino kwa malingaliro anu ndiye uko nkulondola zinga kale zanu kunja uko sobano kodi ndikuyankhula naye chiyani mkaziyo mwaona ine sindinapitirize pa utenga umenewo usikuno ine ndiyenera kulimbikira mwaona izo zinga ndisinthe ine kuyamba kulalikira ndipo tsopano ndiyenera ndibwerere kukuzindikira za mumtima kuzitsitsimutsa ndekha kumutengera William Branham kumbali ndiyangati anayamba aonapo chithunzi icho chimene chinajambulidwa kuno ku Houston ndi nunso chili pano icho chili patsogolo apa tsopano mwaona chimene chapachikika pambali pomwe pakati pa ine ndi mkaziyo pakali pano ndi icho pamenepo chikungozungulirazungulira ngati mkazi yakufuna kuti achitire umboni kwa zimenezo yakudziwa mumphindi pang'ono zotsatira zapitazi pakhala pali china chake chonga kumverera kokoma kwenikweni ngati ndiko kulondola bwezani mwamba dzanja lanu mukuona ine ndikuyang'ana kumene pa icho mwaona zili ngati kukhala mugawo lina ine ndikuchiyang'ana icho kudzera mwa mkaziyo tsopano donayo chinthu chimodzi yali ndi manjenje kwambiri ndipo ndi chimene mumafuna kuti ndipempherere ndipo chimenecho ndichoyambitsidwa mwachibandwa basi chifukwa cha nthawi iyi ya moyo yomwe mukukhalamo kulowa mumbado uno ndi zina zotero zimenezo zikukupangitsani inu wa manjenje chinthu chinanso inu muli ndi china chake kumbali yanu izi zili ngati matumba ang'ono ampweya monga kumasonkhana mbali mwanu tsopano kulondola uko kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo mukuona tsopano onani tsopano pamenepo ndi zimenezo kachiwiri wina wake akuti iye anapeka inu ine ndidzatchula yemwe uyo ali limodzi la masiku awa mwaona musachite zimenezo inu simungakhoze kudzibisa nokha tsopano kumbukirani mwaona amawu iwo ali pano iwo eni osati ine nzanga ndine mʼbale wanu basi koma mawu ali pano apa iye ndi munthu wabwino tiyeni tione ngati ine ndikuganiza zimenezo ine sindikudziwa tsopano zomwe ndinanena izo ziyenera zidzabwere kudzera pa tepe imeneyo pakuti ine ndikudziwa zimenezo tsopano mphindi yokha inde iye amachita manjenje chomwe ndi chimene chikuyambitsa anthawi usinkhu wake ndi zinthu iye ali ndiyeno chinthu china inu mwakhala muli ndi operation ndipo icho chinali chochitika chachikazi nthawi ina kalero ndi choncho zimenezo zinakupangani inu wa manjenje kuposa kale ndiko kulondola sichoncho aha ndiko kulondola ndipo izo zinakupangani inu wa manjenje chifukwa pa nthawi iyi ya moyo zinakupangani inu wa manjenje kwambiri tsopano inu mukuganiza kuti ine ndikupeka zimenezo pano pali chinthu china pali a mtsikana ndi inu mtsikana wang'ono ndipo iye ali pano ndipo akuvutika ndi makutu otupa mkulondola uko wakhala kunja uko ndipo apo pali mkazi wina bwenzi wa inu ndipo ali ndi kupsinjika kwa ubongo monga manjenje ndipo kenako misala ndikulondola uko tsopano pamene mutabwerere mukayike mpango umenewo pa iwo makutu otupawo akachokapo ndipo akathana nazo izo ndipo mukakhala bwino pitani mukukhulupirira mu dzina la Ambuye Yesu kodi mukukhulupirira ameneyo anali Yesu dzulo ndi Yesu lero inu muyenera kudziwa kuti ameneyo ndi wina wake mwaona eya wina wake watero tsopano pamenepo penyani uko kunali kumbuyo kwanga mukuona si sindinatha kuchita zimenezo inu mukudziwa kuti iyenera kukhala mphamvu ina sichoncho inu kodi inu mukukhulupirira kuti ndi Ambuye Yesu molingana ndi lonjezo lake Ambuyayo kudalitseni inu muli bwanji dona ndine mlendo kwa inu aponso ine sindikukudziwani ine sindinayambe ndakuonanipo inu moyo wanga ndi falendo iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukumana monga momwe ine ndikudziwira koma tsopano ngati Ambuye Yesu angandiwuze ine china chake chokhudza ine eni kuti china chake chongadona uyu apo chilichonse chimene chinali kodi inu mungakhulupirire kuti anali Ambuye Yesu malo mwa sizingakhale ine inu mukudziwa ndipo tsopano inu mukhoza monga afarisi kunena kuti ndi Belezebule mzimu woyipa ndipo chifukwa chakuti wananena kuti mzimu wa Mulungu umene unali kuchita ntchito imeneyo mwa iye unali mzimu woyipa chinali kuchitira mwano motsutsa mzimu woyera chimene sichidzakhululukidwa konse pamene iwo udzabwere mutsiku lino ndichifukwa chake fuko lino laima muchiweruzo lero palibe china chatsalira kwa iro koma chiweruzo iro ladzaza ndi jake rabeze ndiye na otero kotero izo sizingakhoze kukhala chilichonse chimene chingachitike kwa iro koma chiweruzo tsopano inu mukudwala mwakhala mukupita kwa dokotala iye ndithudi angalangize operation imeneyo ndiyathumbo chizonzoona sichoncho izo pano pali chinthu china inu mulimo simidwa kufunafuna cha uzimu inu mwakhala musakupeza bwino mwakhala ngati mwabalalika pang'ono ndipo mukufuna mubwererenso chabwino inu mwabwerera tsopano pitani mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndipo mukakhala bwino mu dzina la Yesu Khristu machimo ako akhululukidwa kwa inu tsopano pitani mukukhulupirira tsopano sindinanene kuti machimo akhululukidwa yananena izo mwaona sindinali ineyo uyo anali iyeyo mwaona kodi inu mukukhulupirira tsopano izo ziyenera kukupangitsani inu nonse kudziwa kuti ndi iyeyo pano sizoona zimenezo ngati inu mutangokhulupirira mungokhala ndi chikhulupiriro osakayikira mukhale olemekeza ndi kumukhulupirira mulungu tsopano onani inu muli mukukhalapo kwake tsopano ngati chimodzi mwakuzindikira za mu mtima icho chinamupangitsa mwana wa mulungu kunena kuti ukoma watuluka kodi inu mukuganiza kuti izo zingachite chiyani kwa ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo chake mukuona izo zingatero inu mukudziwa chimene izo zingakhale mphindi chabe sinkaziyo ndikuti ina amene mwachiritsidwa kumene pamenepo dona mukubwerera kumpando wanu tayang'anani kwa ine mphindi yokha pamenepo pali ya mwamuna wakhala patsogolo pano pomwe apo yemwe ali ndi vuto la mkusani wakhala apo pomwe iya kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akuchizani inu mukutero chabwino ndiwuzeni zomwe anakhudza ine sindikumudziwa mwamunayo sindinamuonepo iye moyo wanga ngati izo zilizoona gwedezani dzanja lanu ngati ndife alendo kwa wina ndi mzake tsopano penyani kuti inu mukhoze kudziwa china chake mkazi wake wakhala pafupi ndi iye pamenepo kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine chimene chavuta ndi iye kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake kapena wantchito wake kodi inu muchita zimenezo ali ndi chimfine ngati ndiko kulondola kwedzani mwamba dzanja lanu dona chawino tsopano ngati awiri nonse mungakhulupirire inu munakhudza china chake khulupirirani tsopano ndipo izo zikusiyani inu kodi inu mukukhulupirira mulungu musakayikire mukhale ndi chikhulupiriro mwa mulungu pano pali mwamuna ine sindinayambe ndamuonapo munthu uyu iye ndi wang'ono kwambiri kuposa ine ndipo sindinayambe ndamuonapo kale ngati ndife alendo bwana kwa wina ndi mzake kwezani mwamba manja anu chabwino sindinayambe ndamuonapo tsopano titenge chithunzi mu baibulo tiyeni titenge liti pamene yesu anakumana ndi simoni petro ine ndikanamulingalira iye kukhala mwamuna china chake cha usinkhu umenewo tsitsi lake likuonda pamene yesu anakumana naye iye tsopano penyani iye anayankhula naye iye tsopano ngati ine sindikumudziwa munthuyo sindinayambe ndamuonapo iye awiri tonse ndi manja athu mwamba ndife alendo kwa thunthu kwa wina ndi mzake tsopano enawo anali akazi tiyeni tione za mwamuna uyu tsopano inu mundiyang'ane ine mphindi yokha ngati mʼbale wanu ndipo tsopano ngati ambuye anganene china chake chimene inu mwachita kapena china chake chimene inu mukanenera kuchita kapena sakanenera kuti achite kapena chilichonse chimenecho chili inu mudzadziwa ngati izo zilizoona kapena ayi inu mukanadziwa ndiyeno ngati iye angakhoze kukuwuzani inu chimene chili cholakwika ndi inu kapena china chake chimene chili malingaliro anu chimene kudwala kwanu kuli kapena china chake chonga icho kukuwuzani inu china chake chimene inu mudzadziwa ngati izo zilizoona kapena ayi ndiye ngati iye angakhoze kukuwuzani inu zomwe zakhala zilipo ndipo inu nkudziwa kuti izo zilizoona kapena ayi ngati iye akuwuzeni inu chimene chili chidzakhale ndiye inu mudziwa kuti izo ziyenera kukhala zoona tsopano izo zingampange aliyense pano ndikungotenga nthawi yanga ndi bambo uyu ndikuyankhula naye iye Ichi ndicho yamba. Sobano ino muyangane mbali iyi mpindi yokha pamene ife tikuyankhulana. Ambuya anditandize ine tsopano. Ndipo kodi mumakhulupirira kuti zimene Baibulo limanena ndizoona? Inu mukukhulupirira kuti ino ndi ola limene Yesu ali mkudza kuti mpingo wachokera kukulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera. Basi monga piramidi, monga kubwera kumeneko, ndipo tsopano mwala wapamwamba uyenera kukhala wangwiro kwambiri mpaka pamene mwala wapamutu zibwera, iwo dzayenera kudzagwirizana ndizo. Utumiki uyenera kuyamba chomwechi ndi kumango bwera waochepa nthawi zonse kumapeza magulu ang'ono ndi gulu laling'ono mpaka potsiriza mwala kukumana ndi nyumbayo. Iye ali mwala wapamutu akutenga nyumba yonseyo limodzi ndi iye imene ili mpingo. Onse ayiwo adzauka mbuyo momwe kuchokera kulonda woyamba uwu mpaka kuwachisanu ndi chiwiri. Ndipo onse adzapita mu mkwatulo. Aliyense anali ndi tsiku lake loyikidwa kwa iwo. Ndipo iwo anali nawo wokonzanso awo ndi woyambitsa ndi zina zotero kudutsa monse. Ndipo tsiku lotsiriza ili izo zabweranso mwamphungu kachiwiri zomwe zili kubwerera mu mbado wa uneneri kukazibweretsa izi pamodzi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mau ndi mwala mmodzi wakudzayo, inu muli ndi kumverera kwabwino kwambiri kwa inu Bwana. Tsopano vuto lanu ndi chiyani? Munachita ngozi. Pangozi zimeneyo munatenthedwa ndi mpweya wa carbon monoxide. Zimenezo nzoona zinakupatsani poison. Zinakupatsani poison mchiwindi chanu ndipo munali nacho vuto. Munali ndi vuto ndi mimba mwanu, inu munali ndi vuto ndi mtima wanu. Ndipo zakupangitsani inu kukhala wamanjenje kwambiri mpaka munadziyambitsira nokha kuyipidwa. Ndinu osauka muyenera mubwerere kuntchito, koma mukuopa kubwerera kuntchito. Mukuopa mpweya wa carbon monoxide umenewo, koma zikakhala bwino. Tsopano kumbukirani, ngati Yesu Khristu andiuze ine yemwe inu muli, adzatero. Tsopano zinthu zimenezo zinali zoona, si choncho izo? Ngati iye ati andiuze ine yemwe inu muli, kodi inu muvomereza zimenezo ndi kumadziwa ndi kumabwerera kwanu ndi kukakhala wosangalala? Kodi muchita zimenezo? Dzina lanu ndinu Bambo Wegner. Bwererani kwanu pa njira yanu. Kodi mukukhulupirira tsopano? Ndi mtima wanu wonse inu mukukhulupirira? Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Tsopano, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizirani vuto la chikazi limenero? Tsopano ingopitirani pa nsanja mukuti ameni, mukuona Mulungu akudalitseni inu. Tsopano dona, pamene inu mudzuka mawa, inu mumakhala wowuma, inu mumalephera nkomwe kuti musunthe pozungulira mochuluka nyamakazi. Koma kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachiza nyamakazi? Chabwino, pitani pa njira yanu mukuti zikomo inu Ambuye. Chabwino Bwana, ndi chimene chimayambitsa nyamakazi yanuyo, mwaona, inali misempha yanuyo. Ngati mungathe kukhulupirira, zinthu zonse ndizotheka. Koma choyamba, inu muyenera kukhulupirira zimenezo. Kodi mukuganiza chiyani Bwana? Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachiza vuto la mtima ndi kukupangani inu kukhala bwino? Chabwino, pitani pa njira yanu muziti zikomo inu Ambuye Yesu. Tsopano dona, inu mwaphimbidwa, zimenezo zikutanthauza kansa. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza kansa? Chabwino, vomerezani izo ndipo mupite pa njira yanu mukuti zikomo inu wokondedwa Mulungu. Ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Mulungu akhoza kuchiza vuto la mimba kapena china chilichonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino, pitani pa njira yanu ndipo zisangalalani mukuti zikomo inu Ambuye Yesu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza vuto lanu la chikazi kukha kumeneko? Chabwino, pazipitirirani pa njira yanu mukuti Ambuye alemekezeke. Mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachiza mkusani ndi mphumu ndi zinthu zonse izi kukupangani inu kukhala bwino? Pitani pa njira yanu mukukondwera mukuti zikomo inu wokondedwa Mulungu. Bwanji ngati ine ndikanati ndisanene kanthu kwa inu, kungoyika manja pa inu, inu mukanakhulupirira izo? Mu dzina la Ambuye Yesu muchiritsidwe. Khulupirirani ndi mtima wanu wonse. Bwerani dona. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse chikhalidwe chakuchepa magazi ndi vuto la mtima? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Ngati mukutero, pitirirani pa njira yanu muziti zikomo inu Ambuye Yesu ndipo mukakhale bwino. Chabwino Bwana. Bwerani dona. kodino mukukhulupirira kuti mulungu amachiritsa matenda ashuga ndipo apanga anthu kukhala bwino ku matenda ashuga ndiyezi pitani panjira yanu mukuti zikomo ino mukhulupirire ndi mtima wanu wonse mwaona mulungu amachiza manjenje ndi vulo la mimba konso kodino mukukhulupirira kuti akuchizani inu pitani panjira yanu mukukondwera mukadye chakudya cha madzulo chanu ndipo mukakhale wakulimbika kwabwino bwerani mimba mwa manjenje aponso kodino mukukhulupirira kuti mulungu akuchizani inu pitani panjira yanu ndipo mukadye ndiponso muchiritsidwe mukhulupirire ndi mtima wanu wonse muli ndi kugunda kwa mtima pang'ono komanso mumakhala ngati muli ndi nyamakazi inu mukumukhulupirira mulungu mulungu akuchizani inu pitani panjira yanu ndipo mukukondwera ndikumati zikomo ino ambuye mimba mwa manjenje mene mukuyambitsa zilonda za mimba ndi zinthu inu mukukhulupirira kuti mulungu akupangani inu kukhala bwino ndikukuchizani inu pitani panjira yanu ndipo muziti zikomo ino ambuye ndipo mukakhale bwino muli ndi zinthu zambiri vuto la udona chimodzi mwa zinthu zanu zazikulu ndi vuto la mtima mochuluka kwambiri pozungulira mtima wanu kodi mukukhulupirira kuti mulungu akuchizani inu pitani panjira yanu ndipo mukusangalala ndikumati zikomo ino ambuye kodinu mukukhulupirira kuti mulungu amachiza nyamakazi kazipitirirani kumapita ndipo nyamakazi yanu ichokapo kodinu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse mukuona ndithudi zimenezo tsopano yena inu kunja mwawombetsera tsopano khalani molemekeza khalani molemekeza ingokhalani chete inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano yang'anani mbali iyi mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ena inu anthu kunja uko omwe simukhala mu mzere wa pemphero mnyamata wang'ono uyu wakhala pansi apa munthu wang'ono onenepa wakhalapo pomwe kodi inu simukuona kuwala kumeneko pa iye munthu wang'onoyo akuvutika ndi vuto la impyo kodi iwe ukukhulupirira kuti mulungu achiza vuto la impyo mwanawe iwe ukukhulupirira zimenezo chabwino imirira pa mapazi ako ndipo onene kuti ine ndikuzikhulupirira izo ndipo ndikuzilandira izo chabwino mulungu akudalitse iwe kazipita kwanu kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse ngati mungathe kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka nanga bwanji inu amene munangokhala pansi apo munabwera ndi nyamata wang'onoyo ndipo munadzakhala pansi kodi inu mukukhulupirira vuto la diso limenero mulungu achiza vuto la diso lanu ndipo akupangani inu kukhala bwino inu mukutero chabwino inu mukhoza kukhala nawo machiritso anu inunso chabwino munangokhala pansi pa nthawi yoyenera ameni kazipitirani patsogolo zili bwino izo nzabwino chabwino ameni chabwino dona yemwe ali pafupi ndi inu pamenepo iye ali ndi vuto ndi mutu wake kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiza vuto la mutu wanu dona chabwino mtsikana wanu wang'ono apo akuvutika ndi vuto la ubongo ukonkulondola sichoncho izo ikani dzanja lanu pa iye ndipo mukhulupirire ndipo iye akhala bwino nayenso kodi inu mukukhulupirira zimenezo dona wotsatira uyu wakhala motsatira yakupemphera pafupi pomwe ndi iye yakupemphera kumeneko chifukwa cha banja losweka ndizoona zimenezo dona kwezani mwamba dzanja lanu mukhulupirire ndipo nyumba yanu idzabwezeretsedwanso khalani ndi chikhulupiriro dona wakhala pafupi ndi iye ali ndi chotupa kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiza chotupa chimenecho dona kwezani mwamba dzanja lanu mulandire zimenezo dona wakhala pafupi ndi iye ali ndi vuto la kummero kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiza kummero kwanuko dona kwezani mwamba dzanja lanu chavuta ndi chiyani ndi anthu inu kodi inu simukuona kuti yesu khristu tiyeni tiyimirire pa mapazi athu imirirani pa mapazi anu ndipo mumulandire yesu ngati mchiritsi wanu oh mwana wankhosa wa mulungu mu dzina la yesu khristu mchiritseni munthu aliyense pano kwa ulemerero wanu.